Blog Talk Radio.
Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye ni kihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye ni kihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye ni kihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye ni kihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye ni kihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye ni kihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye ni kihuriro nyarwanda
araye ni viva viva araye ni viva viva
Arisito ibikwerere namazija Abasaza n'abakecuru batambutse gitwari basigikiye RNC ihuriro nyarwanda Biteguye kurwanya umunyagi tugahuza kwizera muri gakondo yacu Maze ababyeyi bakinyira nk'abandi imisango ivuga ibirori bitayemaze Babyarira u Rwanda bahetse ibibondo Nibuze duhindura u Rwanda abasaza basimbiza buza Umuhutu umutumu tuzitwese nk'abisamuye
Je nshuti muteza amatwi raditavuka ivugira i Washington DC turabaye ikaze ibiganiro byacu by'uyu munsi kwa gatanu turi tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2022 muri kumwe na Serge Ndayizeye nkaba mbaye ikaze rya none muri hose kandi mbasaba kuza kugira uruhare mu gutanga ibitekerezo mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nkuko nabibararikiye rero uyu munsi ntabwo ndi genyine ndi kumwe na General Kayumba Nyamwasa Jean Kayumba Nyamwasa rero tukaba twaherukanaga tariki ya 24 kwa 12 umwaka wa 2021 hari kuri Noheli ubwo twaganiraga amezi akaba ashize ari 5 akaba 6 mukamwambaza aramutahereye rero akaba tuboneye umwanya kugira ngo atuganirize hari byinshi bibaye muri aya mezi 5 turi bugarukeho hari byinshi mwandika mwifuza kumenya nk'iki uru Nyarwanda ribitekerezaho cyangwa hari byinshi mu mushaka kumubaza nk'umuntu bisanzwe ibyo byose rero naza kubituganira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi n'izimye amagambo rero reka tumuhe ikaze General Kayumba murakomeye ikaze muri sozana ditawuka
urakoze cyane Serge turaramutsa kandi tubashimira kandi mbonera n'umwanya wo ku tashya no kurara n'abanyarwanda bose bo muri RNC n'abandi dufatanije n'abanyarwanda bari mu gihugu n'abandi banyarwanda bari mu bindi bihugu bose rero mbahaye intashyo kandi Serge nibyo kandi tumaze igihe tutaganira ibiganiro byanyu bikurikirana buri munsi ni byiza kandi kinshimisha nuko niyo nkatwe tuba tudahari mama hari murakora bigaragara ko RNC ifite abagabo ifite abagore ejo nejo bundi nabo ngabo yenda babayobora igihe badahari RNC bigaragara ko ifite ejo hazaza murakoze cyane kuba muduhaye umwanya kugira ngo twongere tuganire
murakoze cyane reka ngushimire nawe kuba utubona umwanya urabona nyina meza abaye presque 6-5 mu minsi 10 tuvuga amezi 6 hari byinshi rero biba byarabaye muri icyo gihe cyose twanahera nyuma mu kwezi kwa 12 tuganira twaganira byinshi cyane byakomeje kwandikwaho binavugwaho wagiye nawe nzi kubona feedback cyangwa ibitekerezo by'abantu batandukanye ikintu cya mbere muri kiriya kiganiro twanagarutseho abanyarwanda bari bakiri mu kibazo cya COVID-19 bagifungiranwa bagitotezwa bagihutazwa kugeza n'ubu ingaruka za COVID-19 ziracyabagiraho ingaruka hari icyo wavuga ngaho ku ngaruka za COVID-19 abanyarwanda bakibonamo magingo ya
ikibazo gikomeye cyane cyavuye muri COVID-19 nuko gikomeye cyane nuko abavugiraga abanyarwanda bose hasi barafunzwe kandi buriya byose twarabikurikiraga haba ibyo bavugaga haba ifungwa ryabo izo twarabikurikiraga uhereye kuri ba cyuma kuri ba profesere izo nizo ngaruka mbi zikomeye cyane kuko abanyarwanda abenshi abari abavugizi babo ntibakibafite icya kabiri ni ubukene u Rwanda bugomba kuba rwaragize abanyarwanda nabyo turakurikira cyane cyane ugiye kureba uko abanyarwanda bahunga mu Rwanda bajya mu bihugu by'ibituranyi nabo ni benshi kandi no mu gihe cya COVID abantu baragendaga kandi imipaka ifunze icyo nacyo ni kigaragaza ko hari ikibazo ariko icyiza kirimo rero ntabwo ibintu byose bigenda bikaba bibi imiti yarabonetse za vaccine zarabonetse imibare tubona iyo bavuga mu Rwanda ko abantu bajya bazifata twizera yenda ko nayo yaba ariyo ariko utaramutse itanariyo nta nubwo n'abantu mu Rwanda benshi bapfa bishwe na COVID uretse no mu Rwanda ariko n'ahandi nuko bimeze hanyuma rero nyine ubwo ingaruka ni izo ngizo zombi twabonye ariko nibura habayemo n'impinduka byiza ko imiti yabonetse nibura noneho ko abantu bashobora kumva ko barimbuka bazize COVID cyane cyane ko inkingo zabonetse
urakoze cyane ku gisubizo cyiza ikibazo kijyari gusa nyine n'icyo cy'ubukene COVID yafatanyije n'ubutegetsi bubi kuko iriya leta twavuga ko yungukiye muri COVID kuko amande yacaga abanyarwanda ibihano ndetse n'ibindi by'umugereka byari byinshi cyane kugeza n'uyu munsi abanyarwanda ntabwo barabasha kumva mu cyorezo nk'iki ukuntu wabasonga kariya kageni ariko ibyo abanyarwanda barabyumva nyine baravuga bati bishobora guhinduka ari uko ubutegetsi buhindutse
niko bimeze abanyarwanda ntabwo aribo bagize COVID nyinshi cyane urebye igenda hano muri Afurika ndibwira hano muri South Africa niho yabaye na nyinshi cyane wakubwira ko atigeze arwara COVID hano muri South Africa sinzi ko yaba hari abantu bose barayirwaye ni ibintu bamenyereye n'ubu ahubwo yagarutse iriya mikorono kubera ko ubungubu tugiye mu bukonje yongeye yagarutse ariko biriya byo gufungira abantu muri za stade biriya byo kumva ko abantu babaca amande aho bagiye biriya twabonaga bakubita abantu inshyi ngo ntabwo bambaye agapfukamunwa biriya ntabwo ari ibintu bigaragaza ko hari ubuyobozi bubereyeho abaturage
ariko kiraho ntabwo usome ijambo uravuze gukubita kubera iki muri Afurika y'epfo batakubitaga muri Uganda batakubitaga cyangwa muri Amerika batakubita ariko mu Rwanda bagakubita kubera iki ari umwihariko w'u Rwanda gukubita
iriya ni ingeso Serge njye mbona igayitse ariko cyane cyane ndibwira ko ituruka uko abaturage n'abayobozi b'inzego zo hasi babona uko abayobozi bo hejuru bitwara igihe umuyobozi wo hejuru yitwara avuga ati nakwica nakurasa nagukubita ubwo iyo ibaye polisi biriya rero byo kumva ko abantu bakubita abandi ibintu bitakabaye bikiriho ku isi ariko hariya birakoreshwa birakora ugasanga ari uburyo bw'imiyoborere ariko buriya iriya ni imiyoborere ya totalitarian yo gutera ubwoba abantu kumva ko umuntu niba atavuze icyo uvuga ugomba kumubabaza ugomba kumugirira nabi kugira ngo akunde atinye si ukuvuga ngo ayoboke ariko atinye mu miyoborere ya totalitarian ikoresha uburyo nka butatu cya mbere kwica bwo muri ubuyobozi bushingiye ku gitugu impamvu ni uko abayobozi baba n'ubwo buyobozi bwabo batiyemera ko neza ibyo agomba ubwoba igitse n'uko utari uko babyemewe ibi niko bibiri kandi amyaka mpamvu namwe tutari kubuza ko ari gitandukanye gukubite ntawe uri bukwice kuko utaguma hariya se aho uvuga muri za Kenya na hano muri South Africa marema arahagarara akavuga kandi abantu bamwe nyuma ngo bajye ngo polisi irankurikira intelligence ikarekera kuri pati ariko hariya ni ukuvuga ngo ugomba kuvuga ibi ugomba gukora ibi ngibi udakoze ibi ngibi ugomba gukora cyangwa ugomba gushobora gupfa nicyo kibazo niko biteye
urakoze cyane General Kayumba mbere yaho gato ndibuka ikindi kiganiro cyabanje wari watanze ikiganiro kirebana no kuri COVID nanone ugaragaza ko kugira ngo ishyireho iriya recovery plan yo gufasha abenegihugu. Ubu tuganira guverinoma y'u Rwanda imaze kongera miliyari 150 z'amafaranga y'u Rwanda mu kigega nzahurabukungu, ariko ku banyarwanda tuganira abatwandikira no kuri radiyo Itahuka bashimangira yuko aya mafaranga n'ubundi ajya mu bikomerezwa, ajya mu mahoteli yabo, ajya mu nganda zabo. Umuturage rubanda rugufiya ingaruka ziracyamuriho, nubwo leta ivuga ngo tuzanye andi mafaranga yo kuzahura ubukungu, ariko ku muturage biracyamugora kugira ngo nawe yitabweho ahabwe agaciro kimwe n'abandi banyarwanda.
Birababaje cyane igihe ubona leta y'u Rwanda ukuntu ishakisha amafaranga. Nibyo nta gihugu kibaho kidashakisha amafaranga mu baturage bacyo, kuko igihugu kibeshwaho n'imisoro y'abaturage, ariko abaturage basoresha uko bashoboye. Niba ugiye gusoresha umuturage ukajya kumusoresha wahinze inyanya, wahinze urusenda, wahinze ibishyimbo, wahinze ibirayi, buri muntu wese ugasanga ni umuhinzi yahinze gusa ibyo kurya ngandurarugo nabyo ukajya kubisoresha, hakwiye kuba hari abantu bashobora kuba bahinga bagahinga commercial farming abo koko urabasoresha byo birumvikana, cyangwa n'abagicuruza urabasoresha, ariko umuntu wahinze ibirayi n'ibishyimbo byo kurya iwe mu rugo ukajya kumusoresha cyangwa izo nyanya, ibyo ni ibintu biteye ubwoba. Ikibazo rero nyine cyo muri COVID, habayeho kutumva ko COVID amafaranga yagiye aboneka, abantu bagiye bafungirwa mu ngo zabo, ko amafaranga akwiye kuboneka akwiye kubafasha, kandi koko nyine ubwo azajya mukajya gushakisha ibyo gukora ntibyazacogamo n'ibindi byinshi, yenda nuba biri kuri gahunda yo kutubaza kubiganira, no gusanga ko ahubwo koko ari ugushakisha kugira ngo bafashe abantu bafite za business ubwabo, bari bafite n'ubushobozi bw'ubwabo bashobora kujya mu mabanki bakajya kuguza, ari ugasanga aya mafaranga nahanganisha. Ikibazo ni cya gihe uno kubaka orugake. Orugake ni ubuyobozi bushingiye ku mafaranga. Aha ushobora gusanga nk'abibona biriya byo muri Russia, ushobora gusanga Putin afite amafaranga ariko afata abandi bantu nk'icumi 30 bari yabona biri kubashyira kuri za sanctions, ari bo babona amafaranga ariko yose akontrolingwa na Putin. Amafaranga rero nk'ayo ngayo igihe yabonye koko yashyira muri abo ngabo, kuko akomeza kuba ari ayo umuntu umwe, ari aho ngaho arimo kuzenguka. Nicyo kibazo rero usanga mu Rwanda, cyo kibazo kiba kinahari.
Urakoze cyane cyiza. Reka tujye ku zindi ngingo rero nyamukuru zirimo kuvugwa amagingo aya. Ndizera ko urimo gukurikirana ikibazo cyitwa abimukira bari mu gihugu cy'Ubwongereza. Leta y'Ubwongereza yaje mu Rwanda isinyana leta y'u Rwanda ku cyiswe dire nyine yo kuvana bariya abantu bari mu Bwongereza bakaza mu Rwanda. Maze iminsi kivugwa itandukanye, hano nashimangira nk'imiryango irebera uburenganzira bwa muntu, Human Rights Watch, Amnesty International, umuryango w'abibumbye uharanira uburenganzira bwa muntu cyangwa Droit de l'Homme, abantu ku giti cyabo bose barasakuza bavuga bati aya masezerano naseswe. Kero Kayumba, ukurikira politiki y'u Rwanda umunsi ku munsi, ndagira ngo ufate umwanya umbwire aya masezerano hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza ahatiki, wowe ubibona ute nk'umusesenguzi ubibona, ariko utwereke uwe kubibona inyungu zirimo ndetse n'ingaruka zaba zirimo.
Urakoze cyane Serge. Ikibazo cyumbajije ni ikibazo cyiza cyane, kandi maze iminsi mbitekereza nanabikurikira. Hashyizeyo n'amezi nk'abiri niba ntibeshya, ntangiye kumenya, tutangiye kumenya ufite ikibazo gihari, kuko babanje kubihwihwisa mu binyamakuru, noneho kuza kumva ko biri muri House of Commons muri pararoma yabo, noneho njya mu kinyamakuru kimwe kiza kubyandika, ariko bavuga ko nibijya muri House of Lords kubijya ibintu bashobora kuzabyanga, kandi bigaragare ko ariko byagenze. Hanyuma aho niho byatangiye gusakuriza, ngira ngo batangiye kumenya ko iriya porogaramu ishobora kutemerwa. Bisubiye rero muri House of Commons, byabaye nk'aho ibyo bintu bisa nk'aho bitangiye kuzanamo impaka. Impaka rero bigitangira, harimo ko nabibonaga, harimo impaka za politiki, harimo ibibazo bya ideoloji, harimo ibibazo bya yendi bibazo bya ethics, ariko akabamo n'ibibazo by'uburenganzira bwa kiremwamuntu. Bivuyemo nibwo byagiye noneho muri select committee yo muri home affairs yo muri department of home affairs Serge rero umbaje utera amasezerano wowe uyabona gute ari amasezerano na amasezerano y'urukoza soni nuko nabyita yatuma nayo itadukyo urebe mu Bwongereza mvuze izo nzego zose byagiye binyuramo ariko mu Rwanda niba ntibeshye umuntu wonabonye nibura mu rwego rw'ubuyobozi afite icyabivugaho ananabinenga ni Frank Habineza kandi nawe mushimire namubonye ko ari rigezira mubona arimo gutangaho ikiganiro ashobora kwenda aravuze n'ahandi ashobora ko ari n'abandi ariko njyewe niwe nashoboye kubona ibi rero bisobanuye iki bisobanuye imiyoborere mibi iri mu gihugu cy'u Rwanda niba Bongereza bo bagiye muri Paroloma bakagiye muri ariyo muri House of Commons bakajya muri House of Lords ariyo akise nka Sena byarangiye bigasubira noneho no muri Select Committee yo Home Affairs mu Rwanda nta Paroloma tugira mu Rwanda nta Sena tugira noneho n'abavoka bo mu Rwanda bo mu Bwongereza barimo kuburwanya barimo kubirwanya ise mu Rwanda nta bavoka tugira nta nkiko zibamo ibi rero ni ikibazo gikomeye cyane kuko ikibazo kirimo ni ikibazo kiri ideological aho niho ikibazo kibera complicated kibaye ideological tibuti urabona Serge hari politiki ubu ngubu ishobora kuba irimo ibihugu byo mu Burayi actually no muri Amerika biriya byitwa replacement theory ni ikintu cyaturutse mu Faransa cyo kuvuga ko hari amoko ashobora kuzava hanze akaza agasimbura abantu bafite uruhu rw'abera mbese white people abo bavugaga abandi bavugaga abahinde bakavuga abarabu bakavuga tax bakavuga Persians bakavuga abanyafrika birabura ngo bazaza none aba bantu bakazaza bagasimbura abazungu ibyo bintu rero kumva ko u Rwanda ubwarwo rwashobora kumva ko rwafasha icyo kintu nk'icyo ni ibintu bigoye cyane iyo ni ideology iyo ideology rero ishingiye ku bintu bingahe ku bintu byishingiye binye ku kintu kimwe cyitwa genocide by substitution niko cyitwa ni genocide by substitution niko bacyita abazanye iyo siyore umugabo witwa Donald wo mu Faransa ni wabizanye ariko nawe yari yabivanye n'ahandi iyo genocide substitution ivuze iki ivuze ngo niba uri umwirabura Serge ukarongora umugore yenda w'umwera cyangwa ukaba ari umugabo akarongora umukobwa w'umwirabura igihe babyaye umwana uwo mwana ntabwo aba ntabwo bamwita umuzungu uwo muntu bamwita eza umuhinde cyangwa bamwita umwarabu cyangwa bamwita umutakishi cyangwa ukundi kuntu kuko ubwoko ubwo bw'abazungu igihe buvanze n'ubundi bwita uwuvutse yitwa buriya bwoko bundi ibyo rero bakavuga ngo niba mubyaye abana bane wa muzungu kazi yenda waramurongo yari umwe aba ari umwe kuko mwebwe wowe n'abana bawe batatu mubaye mubaye bane mu muryango ni ukuvuga ngo noneho muri uwo muryango abatari abazungu babaye benshi bivuze ko noneho mu myaka indi iri imbere ubwo noneho uruhu rw'abazungu ruzaba substituted ngwe ni genocide ni ukuvuga ngo noneho abazungu bazarimbuka baveho birangire theory ya kabiri ikavuga ngo ni ikiyo cyitwa white extinction ubwo ni ukuvuga iki ngo ni ukuzimiza noneho abazungu ko bazazimira burundu ngo abazungu
ariya ku ya mbere babyita nabyo great replacement ndabibona hano
yes. Noneho rero icya gatatu ayo ngiyo replacement theory ikaba irimo ibitekerezo by'aba bantu ari byo ubona nabira bya Brexit ikibazo rero cyo mubwira ngo ni ya ideology tudakwiye ntabwo ushobora kuvuga nka leta y'u Rwanda cyangwa nka perezida Kagame uvuga ngo ni pan-africanisti ngo ni pan-africanisti warangiza ukajya gusapotinga iyo polisi iri muri ibyo ngibyo impamvu ya police rukwiteye niba urumvise neza select committee ya home affairs twarayumvise yose kuva yatangira kurindirangira habantu bose icyo barwanaga nacyo byari ibintu bibiri kintu cy'ambere barwaraga n'ikintu kijyana na process ibyo bintu bizakorwa gute process gusa ikindi bavuga ikintu cya cost now ikintu kijyana human rights ntacyo bavugaga ikintu kijyana n'ikintu cya ethics ntacyo bavugaga kuko impamvu ni ideology yo kubuza abantu bateye gutyo kugira ngo bataze mu gihugu cyabo ikindi muri ya komite no kubabwira ati se abantu bavuye Ukraine ubu bari muri Northern Ireland nabo baziye ku mato nabo baziye ku mato nk'aba ngaba ariko bari muri Northern Ireland nabo muzabajyana mu Rwanda but iyo ni case by case basis ku buryo nabo bashyizeho na minister ushinzwe ibibazo by'abantu muri Ukraine ministry ishinzwe impunzi za Ukraine kuko bavuga kutandukanya n'izindi mpunzi zanizo zose sarije rero ideologically umuntu umupan-africanist ntabwo wafasha iyo ideology kuko ntabwo niyumvisha ukuntu igihugu mu Rwanda cyaje gufata abantu abavuye Pakistan abavuye Afghanistan abavuye Syria abavuye warangiza ukabajyana ku kibuga cy'indege ejo ukabazirika kuko muzamenya ko bazabavana ku kibuga cy'indege babajyana mu Rwanda aho babashakira bazabakura ni ukuvuga iki ni uko bazagenda babaziritse nta wundi kutafata abantu bavanye Pakistan abantu bavuye Afghanistan na hehe muzabashyire muri izi ndege zisanzwe aho ugenda wicaye ubushyiremo abantu 200 indege bayikubita hasi buri bazabatwara babaziritse na igihe ujyanye umuntu ukagenda umuziritse umujyana mu gihugu we atihitiyemo ufata ukamujya icyo nukora iki uretse kuba uri gukora ibintu bya human trafficking n'ikindi ni amafaranga arimo niba leta y'u Rwanda ivuga ngo ari amafaranga ngo nayo gufasha bariya abantu bari mu Rwanda ko none si bwongeye amafaranga rutayabuze ngo bafashirize aho bari baragiye kuko ujya kubafata ukabashyira mu kindi gihugu so ideologically rero icyo barwana nacyo ni uguhungisha abantu badafite uruhu rumeze nk'u Rwanda kumva rero ko u Rwanda rwa participatinga mu kintu nk'icyo iyo siyore kandi iyo siyore utibwira ngo iri mu Bwongereza gusa mu Bufaransa hariyo n'abantu bagize no kubikora ndibwira ko niyo organization bayihagaritse iminsi yashize aho iwanyu muri Amerika urabyibuka Trump avuga ngo we must take back our country ni biriya byavuga bariya ba Viktor Orban uriya wo muri Hungary nibyo avuga uriya wo muri Poland witwa Duda nawe nibyo avuga so ni programu rero imeze nk'ubundi yo kumva ko hari abantu badakwiye kujya ahantu runaka kandi nyamara abantu bose bakubwiye muri ibyo bihugu muri Afrika bo barahaza n'abashinwa n'abahinde barahaza ariko kumva ko wafasha ideology nk'iyo ngiyo cyaba ari ikibazo kibazo cya kabiri Serge n'ikibazo kijyana n'ibintu biri social buriya kera mu myaka ya nk'ijana ishize 200 muri Australia bigeze gufata abantu bitwa Aborigines babavana aho bari batuye babajyana ahandi hantu muri ubwo buryo bwa replacement iyo muri iyo programu iyo siyore ya replacement na hariya muri Canada naho byarabaye ndibira ko naho ngaho muri Amerika buriya mu Rwanda bakwiye kwitegura ikintu kimwe bariya abantu bamwe bazagira mu Rwanda bamwe bazatoroka bagende kandi abenshi imwe bazatoroka bagende ariko iki gikorwa kiranditse mu biranditse izo human rights organizations zandika amaraporo arahari hazavuka ikibazo kizaza cya reparations imiryango yabo nabo ngabo ubwabo igihe kizagera bareke bazarega u Rwanda barega Ubwongereza kubera ibibazo nk'ibyo byababayeho nk'uko mubona aba Aborigines barega leta ya Australia babasaba indishyi z'akababaro kuko niba ufashe umuntu ukamutwara ahantu yagera akazimira ufashe Serge uramufashe umushyize mu ndege mu Bwongereza umujyanye mu Rwanda arazimiye tuvuze ngo aragiye agiye muri Tanzania agezeyo baramutemura umuntu arapfa ariko menye ko afite umuryango we muri Afghanistan n'ahandi hose bazamugara kuri indese bazamura kuri leta y'ubwongereza no kuri leta y'u Rwanda ariko leta y'ubwongereza yo kumara imyaka y'ibihumbi n'ibihumbagiza ibyo babibayemo babaye muri slave trade babaye muri colonialism babaye muki n'amafaranga yo kwishyura babaye na yafite u Rwanda twebwe tujya muri ibyo bikorwa bizatuma bidusiga izina ribi tubishaka iki bizazana imanza mu bantu imyaka n'imyaniko ibyo bizabivuze iki cya gatatu ni leta y'u Rwanda uko igayitse uzarebe muri ya komiti ukuntu bavugaga ngo abantu turimo kubafata barimo kuza ku bwato bakunde bamenye ko tuzabajyana mu Rwanda bivuze iki mbese kujyana mu Rwanda ni ukujyana muri gehena kugira ngo kumenya ko urimo kuvuga ko ugiye kujya mbese mu muriro utazima uzatinye kujya ku bwato abo ni babandi bari muri za Visit Rwanda uri muri Visit Rwanda mu Bwongereza urimo kubijyanira ku maza t-shirt warangiza noneho muri parlement batariyane muri muriro utazima wumva atarimo contradiction bicyaha kimwe cyo kuvuga umwana yaba arimo kurira ukamubwira iki koko kiraje akajya kwishaka hasi y'uburiri na hariya nabyo niko bavuga akabwira abantu ngo nimuza hano turabajyana mu Rwanda icyo ni cyo gihugu waba wizeye no gushyira imbere iri iyo diplomasi yabo ibyo bigisha no kumva noneho ku Rwanda bwa ruteye gutyo ariko noneho no mu ruhando mpuzamahanga igihugu cyaba gito cyaba kinini gikwiye kwihagararaho kumva ko ikindi gihugu gishobora kugukoresha ngo kubera ko umuyobozi waho yumva ko nawe ufite ikintu ejo iwabo bazamuha amajwi ukabikora igihugu cyawe no kugishyira hasi kugira ngo kibone kuri cya gikore hahantu habi cyane aho bajyana umuntu wahunze icyo kiba ari ikibazo kumva ko umuntu yagukoresha muri ubwo buryo maze warangiza ngo pressure hano ryari se ngo pressure yihe pressure sirenze iyo ngiyo niyo urabikorera iki icyo abikorera turakize icya mbere ni ziriya mpande za barisese bagena azi neza ko hari abajyaga babyandika bagira gute arashaka ko abantu bamuvugira icya kabiri ni byo kuvuga byo mu 2024 azi ko biriya bintu bazabikritika ibyo kumva ko yenda yumva ejo azajya mu matora arimo gutangurana n'ibyo ngibyo ikindi ni uko hari pressures nyine nk'izo ngizo ubwo rero icyo ashaka ni ukuvuga ngo bazavuge bati twajyanye abantu hariya uriya twe kumuvugaho nitumuvugaho azabirukana cyangwa aradufashije mu bintu byose byo twumva twifuza kera sereje twiga histoire kera tukiri bato muri primaire no muri secondary school batwigishaga histoire y'aho abantu bafataga abandi bakabagurisha bavuye twiga histoire uko noneho colonialism yaje muri Afrika bakakubwira bati hari abategetsi ba icyo gihe bari abami noneho abami bagafata bene wabo bakabagurisha bigeze aho ngaho baje gufata ubutaka muri ibintu bya colonialism hakabaho abandi barwanyije colonialism abo bamwe bakabita resistors abandi bakabita collaborators ibyo bintu babyanditse u Rwanda rero buriya bazarwandika mu mateka nk'igihugu collaborator muri iyi si yore y'ingi ya replacement theory tuzandikwa na Kagame azajyamo umbarije nk'ubu ngubu uti ninde muyenda nko mu Uganda ko niho navukiye niho nakuriye bati ninde bitagwa mu resista bakubwira bati kabarega uriya yari mu resista bati se collaborator ninde bati ni kabaka mwanga w'abaganda ibyo byose twatubize buriya rero muri history iriya ni ikintu muri history kidakwiye kumvikana kidakwiye kujya ku Rwanda ngo tuzandikwa ko ari twebwe twafashije abongereza mu gufata abantu bavuye muri Afghanistan bavuye muri Syria bavuye bafite akababaro ngo tubajyane ubwo se niba abongereza bazi ko abantu baturutse babasubije iwabo niba batabashaka niba batabashaka babasubije iwabo ariko cyangwa bakababaza batahandi mushaka kujya ni hehe ariko noneho Kagame bazakira abantu azi neza ko siho bajyaga bo bajyaga ahandi abakiriye ku ngufu ngo namara kubakira ku ngufu ngo noneho bazabatuza ibyo se byashoboka ushaka kumbwira ko umuntu wavuye muri Ghana cyangwa wavuye muri Nigeria arimo guhunga Boko Haram ubu ngubu yenda umuntu muri Nigeria yahunze Boko Haram yaragiye kujya mu Bwongereza cyangwa umuntu yaravuye muri Burkina Faso ari byo ahunga cyangwa umuntu yavuye muri Eritrea kubera yenda politiki ihari cyangwa muri Ethiopia ziya ntambara zari uramuteruye umuzanye mu Rwanda ushaka kumbwira ko umuntu munini yagira yuko yaba mu Rwanda ibyo ntibizakunda abo bazafata inzira bongere bagende basubire mu mazi yenda basubire mu Bwongereza bongere basubize mu Rwanda cyangwa bajyana ahandi ibi rero ni ibibazo njyewe mbona socially abantu dakwiye kumva ko bakwiye kureka rero icyo navugaga ni ikihe Serge ibyo bintu bitaganirwaho na Paroloma y'u Rwanda bitaganirwaho na Sena ibyo bitaba challenged na civil society organization zo mu Rwanda nta n'umwavoka n'umwe mu Rwanda wari wahaguruka ngo azane urubanza avuga ati aba bantu ntitubyemera nyamara Abongereza bamwe bati abantu murabatwarahe nibo batanabakeneye kandi n'abazungu ariko bakavuga ati aba bantu murabatwarira iki ko bitanyuranye nanjye n'amategeko mu Rwanda nta muntu ushobora kuvuga ibi bwo bwo batari cyo gikomeye cyane noneho rero yenda ariko tujya tuvuga ibintu bati bariya barasebanya bati bariya baranenga ibi tuvuga ntabwo ariko twabishyizeho nibo babishyizeho ntabwo turimo gusebanya kubera yuko nta bishya tuzanye uretse ibyo bakoze ariko se noneho igihe abantu bari mu Rwanda badashobora kugira icyo bavuga kuri ibyo bizavugwa nande nako nitukeceka tugomba kubivuga niba Abongereza bari hariya bashobora kubinenga bari iwabo abanyarwanda hagaguruka umuntu umwe yenda cyangwa babiri gusa abari muri opposition yiyena na Habineza buri muntu z'abandi bose bakaruta bakarumira ibi bintu bizavugwa nande uba urakavuga ngo turanenga ubwo turanenga iki kuvuga ko iyo siyore ya replacement siyore iriho niko twe twayanditse se ntihari nose ntibwo gukorwa cyangwa Abongereza ntibayemera cyane cyane the right wingers bo mu Bwongereza n'ahandi iyo ntibayemera barayemera kandi nicyo gituma n'ubu ngubu uko byatangiye ikintu kijyana na human rights ntibakikivuga ibintu bijyana na ethics ntibakibivuga ibyo bavuga baravuga process bakavuga ikindi kibazo cost naho ibirebana n'ubuzima bw'abantu n'imitekerereze y'abantu ibyo ntabwo bavuga Serije rero mu magambo menshi yenda mfasha umwanya muremure n'ibyo nashaka kuvuga kamusubiza ijambo
urakoze cyane General Kayumba ku bisobanuro byiza binumvikana abanyarwanda bakwiye gutekerezaho rwose bakagira icyo bivugaho watangiye ushima Frank Abineza twarabikoze kuri Radio Tahuka sirimesi kabiri twagiye tunagaye abandi badepite twumvise bavuga bati iyi ni dire nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubera ko nyine agira umutima w'impuhwe niyo mpamvu yatekereje kuzana abana bimukira mu Rwanda ukibaza izindi nzego zose cyangwa abadepite n'abasenateri bari bariya hakavuga abantu batarenze babiri kandi ukabona ko bisa nk'iba biteguye kugira ngo baze bashime hari ikintu wakomojeho nyine ugaragaza inkomoko y'imitegekere cyangwa y'ibi bibazo wagiye ugaragaza nk'urugero rwa muri Leta Zunze z'Amerika n'abashaka bajye gukora muri Google barebe kiriya wahereyeho cya Great Replacement abantu ukuntu bagera bavuga bati bashaka guprotecti ngo ubwoko bwacu butazacika cyangwa amaraso yacu atazivanga n'ay'abandi icyo ni ikintu gikomeye cyane kandi kigezweho ku babivuze ariko na yamusubiza inyuma gatoya wenda am I be wrong unkorekting niba turi mu kiganiro kandi n'abantu baduteze amatwi Kagame yakunze kuvuga ati igihe kizagera u Rwanda rutungwe n'abanyamahanga igihe kizagera u Rwanda rutungwe n'abanyamahanga ni amagambo yose kuvuga ariko ushobora kuyashyira muri context ukimagine ibindi bitandukanye ubundi Kagame ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nubwo namwemera nubwo tumurwanya nibyo ariko abanyarwanda bumva kumva ko niwe mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ariko yavuga ngo igihe kizagera u Rwanda rutungwe n'abanyamahanga benshi baruta abanyarwanda bivuze iki General Kayumba
Serge ibyo aribyo byose yenda ntabwo navuze ko ari njye muntu wa mbere wabanje kuvuga iki kintu kuko mwebwe mumaze iminsi mwe nabiganira kandi narabumvise mwe nabiganira kandi sinamwe mwenyine n'abandi bantu muri opposition bari hanze bagiye babivugaho njyewe nabivuze ko wabimbajije kandi nanjye ndimo gutanga icyerekezo cyanjye ko nyumva ariko koko nabo mwarabiganira kandi nabiganira na kenshi Serge ni ikintu ubundi kitakavuzwe n'umuyobozi kumva ko ugomba imyaka niba ari ingahe u Rwanda ruzarutuwe n'abandi bantu batari abanyarwanda ni ukuvuga ikintu kiri vere none se abanyarwanda bazajya he yabashaka kuvuga ko abanyarwanda bazahunga u Rwanda bakarushiramo cyangwa yaba no gutegura kumva ko azazana abandi bantu bazaba ari ahandi abanyarwanda akabyirukanamo. Ibyo ndibwira ko n'imvugo ubundi itakabaye ibereye umuyobozi nibyo twavugaga n'abandi bantu bakongomani abanyayuganda abarundi ko baza bakimukira mu Rwanda bakanashaka n'abanyarwanda abo babyara nabo baba abanyarwanda. Ibyo rero byo kuvuga ko abanyarwanda bazava bakaba bakeya abandi bakabaruta ubwinshi sinzi ko aba yabivuze yenda yabitekereza hari rwari nk'urwenya kuko njyewe nta n'ukuntu nanabibona ukuntu byashoboka nta kuntu byashoboka kubera yuko niyo habaho kuzana abandi banashaka kuzana hazajya kugereza miliyoni 12 keretse abandi batora hejuru y'abandi yera nawe azaba atakiriho icyo gihe hazaba haraje abandi bumva bakunda abanyarwanda kurusha abo ngabo ariko biranababaje ubwabyo ibintu harimo gukora gufata abantu bavuye Afghanistan abantu bavuye Syria abantu bavuye Irani abantu bavuye ukabazana mu Rwanda ku ngufu icya mbere na integration ntayo mbona niho nakubwiye ko nibaza ko kiriya kintu cyenda kumera nka silver hano bamarema nibo nabonye bavuga bati Kagame akwiye kuva mu kintu cya silver kuko buriya ni nka reverse silver kuko ikintu cyo gufata abantu ukabajyana ku ngufu harimo n'amafaranga nta kundi kuntu wakita sinzi rero mu mitekerereze yaba ari ubwo buryo ngo kumva ko yenda abanyamerika bafite abantu benshi bava za Mexico bava n'ahandi numvise Denmark na York ushaka kumuha abandi bantu amaze iminsi yashomba abantu bavana muri za Libya ishobora kuba ari gahunda yenda ashobora kuba arimo gutekereza iryo rero icyo ryari rishingiyeho si nkizi inyungu yabifitemo ntabwo nazimenya ariko ikibabaje n'igiteye ubwoba kuba wanabivuga uri umuyobozi ni ikintu nashobora gusobanura
abivuze ibibazo byakumvikana ariko abivuze more than one bitekereza
kugeza n'ubu ngubu logic ntabwo nyumva hari ubwo umutekerezo ari umuntu ashobora kubaza ikibazo ugashakisha answer ukayibura n'ubu ngubu nimo gushakisha nk'icyatuma u Rwanda rwaba ruriho rutabamwe abanyarwanda nkabona rurimo abantu bo muri Afghanistan bataje ku bushake bwabo numva ntarimo kubyumva ntabwo nimo kumva ukuntu u Rwanda ruzaba rwuzuyemo abantu bavuye yenda muri Syria aribo bari hariya nkibaza abanyarwanda bazaba baragiye nduba ntarimo kubisobanukirwa neza maybe abari mu Rwanda kandi bazatwumva bazana mubaza akasobanura neza agasubstantiate niba ashaka kuvuga cyakuba ari ibintu byumvikana ntako tukabyumva tukabya understanding ntacyo bitwaye niba uvuze ikintu cyumvikane nk'ubuntu byinjira no kuri radio bakambaza ikibazo nkagisobanura yenda ngewe numva nagisobanuye ariko nticyumvikana abantu bakambaza mba numva mfite n'inshingano zo kuzasubirayo kugira ngo abantu basobanure icyo nashaka kuvuga icyo kibazo rero nibira ko naba mu Rwanda batwumva hazavaho yenda akaba nk'umunyamakuru washobora kumwegera akavuga ati nyakuba perezida wa repubulika kushaka kuvuga ngo muri iki gihugu hari igihe abanyarwanda bazari bacyarimo abandi batari abanyarwanda bazaba baragiye he simbizi twumvikane byashoboka nko muri East African Community habaye integration noneho yenda abantu bakava muri Tanzania abandi bakava hehe n'abanyarwanda bakagenda ubwo yenda ni ukuvuga ko n'abanyarwanda baba bari mu kindi gihugu kuko icyo gihe yaba bari muri East Africa yabo yose n'u Rwanda rurimo ariko sinzi neza iyo mpamvu aho yaba ituruka nuko byagenda ntabwo nkumva
urakoze aho niho wenda mbere yo kwiyingingo tuyisoza tugaruke kuri motivation wenda n'abanyeka cyangwa ukeka amafaranga ziriya miliyoni Kagame tuzi ko akunda amafaranga nta faranga asubiza inyuma utekereza iki kuba nk'igihugu cya Kenya cyaranze iproposal y'Abongereza kuko babanje kujya muri Kenya hari n'ikindi gihugu cyo muri West Africa ntibuka bagiyemo mbere y'uko batekereza ku Rwanda wibuke ko Kagame mu kwezi kwa kabiri mu nama yabereye mu Buruseli ya European African Kagame niwe wavuze kuri solution y'ababimukira niwe wari ufite solution kumva yuko mu bihugu byose bya Afrika solution y'abimukira itangwa na Paul Kagame akavuga ngo experience kwa yabaye impunzi akavuga yuko igituma bintu bava mu bihugu byabo bakagenda hazamo ikintu cy'imiyoborere mibi hazamo ikintu cya politike hazamo ikintu cyo kutuba abantu yagerageje kurondora ibintu bituma ngo abantu baba bahunga ibihugu byabo ariko mwibaza ni uyu munsi impunzi z'abanyarwanda zingana zite hanze ko nta nimwe arajya kubwira titahuka mu mahoro mu Rwanda ahubwo adusanga ajya kuturasa no kudushimuta motivasiyo y'amafaranga ntabwo yibona impamvu Kenya yabyanze ni iyihe impamvu n'abanyafurika batabyamagana kubwiza ndavuga abarideri ba politiki uvuze Julius Malema muri Afurika y'Epfo yarabidenosheje ariko njye n'iso ni nk'uko umunyafurika mbona abandi bakuru b'ibihugu baracecetse cyangwa abakuru ba za leta baracecetse kuri kino kintu ntibagire ikintu bavuga kuri idire Kagame n'abongereza
icya mbere gituma abandi bantu bayanze iya mbere ni ikintu kiri esiko ni ikintu kiri esiko kuko kumva ko wagenda ukajya ahantu ukajya gufata umuntu ntiyanaguhungiyeho yahungiye ku wundi muntu wowe ukajya kujya kumufata ukajya kumutwara iwawe atanagusabye ko ashaka kuza kugusura iyi ni abduction biri iyo Kagame arimo no gukora n'abongereza ni ibintu bya abduction arimo ko abadakitinga abantu so ibihugu rero byinshi ibyo ntabwo bashobora kubyemera esikare ntibashobora kubyemera ikindi cya kabiri gituma abandi ibindi bihugu batabyemera ni impamvu ibyishinywa barayizi barayumva yandi yo nakubwiraga iriya ya replacement theory barayumva bumva neza ko ari cya kintu cyo kumva ko abazungu badashaka abandi bantu bafite urundi ruhu urwo ari rwo rwose none se kumva ko ntibashaka abarabu none se mu Rwanda ni igihugu cy'abarabu ariko bakabatwara yuriya akabakira icyo ni ukuvuga ngo ni ikintu kiri esiko bumva badashobora kwemera cya kabiri ni ikintu kirimo amafaranga ni kiriya imikino giteye isoni kumva ko ugiye gutwara abantu bazaguha amafaranga bikanandikwa bikanavugwa warangiza ugahagarika umutwe ukagenda mu bantu ejo ukajya uvuga za corruption ibyo ni ibintu ntibaza uko bizabimeze uko bimeze so ibyo rero abantu ntibabyemera kumva ko baba bari muri ya programu gahunda yo kugurisha abantu ntabwo babyemera cya gatatu gituma abandi batabyemera ni agasuzuguro wowe uravuga ngo abantu ntabwo mbashaka ariko wowe batwaye kandi ukereka abantu ko aho ngiye kubatwara ngiye kubatwara ahantu hari haruta aho mwashaka kujya umuntu aje arashaka kujya mu Bwongereza uravuga ngo no ngo njyewe nta mushaka ngiye kugutwara hariya ahantu hari kandi kumenya ko ngiye gutwara ahantu habi kizagenda kimeze nk'igihano uzagenda nk'igihano ngiye kuguhana kubera ko waje wizanye ngiye kukujyana mu Rwanda kuko kubera yuko ngiye kuguhana ibyo nta muntu nta gihugu cyaba kirespectinga cyakumva ko wagifata nk'igihugu kirimo nk'igihano ndibera ngo na Kagame nawe ahari niba yaragiye yumva akumva iriya komiti ya Home Affairs ibyo yavugaga ngo aba bantu batrafficking abantu bazanamenye ko abo bazaza tuzabajyana mu Rwanda none bitume batongera kubikora kubera yuko n'abashaka kugira ngo bazabikore batazatinyuka ko abantu babazana kuko bazabajya mu Rwanda ndetse kujya mu Rwanda no kugenda ugiye kujya mu muriro utazima icyo cyonyine nta gihugu cy'ibintu cyabyemera
namuce mu ijambo aho nagira ngo wendo wafatanye naha muri iriya nteko nyine y'abongereza babwiraga ministre wa muri foreign affairs home affairs bati u Rwanda ntabwo rwohereza uburenganzira bwa muntu uremera ibyo leta y'Amerika ikubwira wabonaga yuko buraga igisubizo bivugaho urajyana abantu aho batohereza uburenganzira bwa muntu akarirwa gusubiza niba asapotinga amaraporete zimwe za Amerika cyangwa yakundana bira nabyo bivuze byinshi uko urimo kubivuga ni ukujyana ahantu abantu bazi ko bahungabanya uburenganzira bwa muntu Kagame ni wabidukorera ku gipimo twifuza ko twe tutabikora
absolute ni umuntu uba wagusuzuguye umuntu aba yagusuzuguye akavuga ngo abangewe ntabwo mbashaka kandi umuntu wamfasha kugira ngo ahumanye uburenganzira bwabo abarenganye ni uyu nguyu reka bari mboma abandi nayo ntabwo bashobora kubyemera so nicyo kibazo rero icyatumye rero ikindi avuze ati kuki abandi banyafrika batabyamagana burya mu mikoranire y'ibihugu muri international relations abantu kenshi barishyekera ndibwira ko turi duhura n'abategetsi benshi muri za ministeri abo mu nzego zindi zose bose barabiseka arabonahuye nabo mu cyumweru gishize nari kumwe na Mutabazi babiseka kiriya gihugu cyanyu tujya twumva mwateye imbere mwaragize ni mwebwe rwose musigaye muri bati musigaye ngo musigaye muri korone bati mwasigaye mwaremeye kuba korone y'Abongereza uriya mutegetsi wanyu bavuga ngo ibyo nakubwira ngo bati ni umupanafricanisiti wirwa utwara abantu arimo kwirwa acuruza abantu of course abandi ba perezida n'abandi bategetsi barabibona bakabisuzugura ntabwo bizantangaza muri Afurika ashobora kuvuka n'undi na babiri cyangwa na batatu n'abangahe bashobora kubikora kubera kumwe n'amafaranga bavuze kubera ko ari mu mafaranga ntabwo ari we wenyine ubu yakunda hari n'abandi bashobora kubikora ibyo bibi byashoboka n'abandi bashobora kubikora ariko rero cyo kuvuga ngo ngiye mfite experiment y'impunzi buriya se ko nzi neza ko umuryango w'Akagame bahungiye mu Burundi buriya iyo haza kuza indege ikabaterura ikabajyana nko muri Chad gusa ari bo bajyanye yajya kubishima kandi yenda baba bashaka kujya mu Burundi bavuye mu Burundi bagiye mu Buganda kubera yuko ariko bari bashatse kugira ngo ariho bajya iyo baza kugira yendo ubaterura akabatwara ahandi hantu nibyo bajya gushima akwiye kumenya neza azagenda baze abize amategeko amategeko agenga impunzi nabyo ubona buriya bariya bo mu Bwongereza babanje kuvuga ko batazajyana impunzi bakavuga ko bazajyana immigrants byari ukuvuga iki kuvuga ngo ni abantu baje bashakisha imibereho ntabwo ari abantu baje bashakisha ubuhunzi icyo kintu cyitwa ubuhunzi babanje kugihunga ejo bundi niho baje guhindura kuko bagiye gusanga basanga evidence izabagonga nibajya mu nkiko kuko already hari abantu barangije kwa applying for bintu bya asylum abo rero ntabwo bavuga ko ari immigrants icya kabiri ni ukumenya ngo nubwo bashobora kuba baraje banyuze ku mazi umuntu agaragaje akavuga ati navuye yenda muri Ethiopia agaragaza nk'iriya ntambara yari imaze iminsi ihari hari uburyo bugaragara neza koko uyu muntu yaje ahunga ibibazo by'umutekano muke na politiki ashobora kuba yenda nibyo bavuga babona bavuga ati ese n'abagore muzabajyana n'abana nuko babazi ngo abagore bamwe baba baragiye muri buriya buryo bamwe baba baranyuze mu bintu bidasobanutse bashobora no gupruvinga even scientifically iyo umuganga akamupima akamenya ati uyu nguyu koko bamukoreye ibyamfura mbi ibyo avuga nibyo ibyo babona ko ari no kubihunga ariko ejo bundi barahinduye batangiye kuvuga ko n'impunzi zizagenda bakajya kuziprocessingira hariya noneho ngo abashaka bakabaho ubuhunzi mu Rwanda ariko ntabwo ari ko bajyaga ntabwo rero waba warabaye impunzi koko uzi ikibazo cy'ubuhunzi ukuntu kiryana none hasigaye ukashaka ko bazakuzanira impunzi baboshye bakaziza baziboshye bakaza bakazigushyirira aho ngaho ukabafata ukavuga ngo ni abantu baguhungiyeho kandi azi ko batamuhungiyeho bariya bahungiye mu Bwongereza ntabwo bahungiye mu Rwanda kuba arimo kubakira mu cyimbo cy'undi muntu biriya ni human trafficking biriya ntabwo ari ikintu cy'ubunzi nta nahataniye n'abariya bantu babanyuza hejuru hariya mu mazi urakoze
urakoze cyane General Kayumba iyi ngingo tuyitinzeho ni ingingo yanakomeza ko ari byinshi abantu bakayiganiraho ariko munyemerere tuyisoreze ahangaha tuzanayigarukaho mu bindi biganiro bitanu ntabwo ari ingingo isaza reka tujye ku ngingo ya kabiri turacyari ku Bwongereza inama y'abakuru b'ibihugu bo mu miryango ya Commonwealth cyangwa ibihugu byakoronijwe n'Abongereza izaterana mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu masaha ya 20 ubu tuganira imyitegurire bibanyije mu Rwanda baravuga nyine uburyo barimo kwitegura kwakira iyi nama ya twita ya CHOGM usibye gusa inama ahubwo twareba uyu muryango ufite mahame ki ugengwa na values zihe ese u Rwanda iyo tuvuga ko rutubarije amahame y'umuryango tuba twibeshyera tuba tubeshya abanyarwanda hari byinshi wareba ugasubiza amaso inyuma muri uyu muryango u Rwanda ruzayobora ino nama mu kwezi kwa gatandatu mu matariki 20 aho Kagame azafata inkoni y'uyu muryango amaze iminsi warabibonye amaze iminsi azenguruka mu bihugu yagiye muri za bino bihugu byo muri South America za Jamaica n'ahandi mu turwariya abenshi bavuga yuko arimo gushaka support y'amajwi kugira ngo azamamaze umwe mu bayobozi cyangwa secretary wa Commonwealth mu cyacya ushaka kuzajyaho ariko ibyo ngibyo nibyo nagiye mbona abantu bandika kuri blog cyangwa abanyamakuru bitandukanye ku mahame y'umuryango wa Commonwealth muyabona mute ese u Rwanda hari hame na rimwe ryubahiriza General Kayumba
Serge ariya mahame ya Commonwealth nta nubwo igipapuro icyo yanditseho it's not worth the paper it is written on nuko bavuga mu cyongereza it's not worth kubera yuko Commonwealth ntabwo yagiye kugira ngo yubahirize biriya bintu ntabwo abayishinze aricyo bari bagamije nicyo bari bagamije cyari ikindi bari bagamije iki Commonwealth yagiyeho kubera yuko nyuma ya independence abongereza bumvaga bati ko tugiye gutanga ubwigenge tuzakomeza kugira gute influence muri ibyo bihugu muri ibyo bihugu rero hariho influence bakoresha za politiki hari influence icyo gihe nyuma y'ubwigenge bakoreshaga za gisirikare nyuma mwabonye ko habaye ibintu bya za kudeta nyinshi muri ya bihugu nyuma ya independence ubu badashaka bakamukuraho hari izindi nyungu za diplomacy azo zitwa soft no soft influence cyangwa soft diplomacy komo ni urusirero iforinga muri ubwo buryo bwa soft control y'ibihugu bagiye bayobora ibyo bya human rights ntibibaho iki bigaragaza ko ntaho bihuriye na biriya bintu n'iriya mahame nuko ugiye kureba ibihugu bimwe byagiye biyobora n'iriya miryango n'uriya muryango kenshi byabaga bifite n'ibibazo abaperezida bo muri ibyo bihugu bagasaba ko bayobora Commonwealth kugira ngo bayikoreshe nk'ikintu cyo wakwita nka image rondoring kugira ngo mbese bimufashe muri image iba imbi imeze nabi noneho umuntu agasaba ati nkome Commonwealth urugero natanga yendo ribika nko muri cyo gihe nari nkiri mu Buhinde ariko byaje kuba naravuyeyo kuko igihe nari mu Buhinde nareberaga na Sri Lanka na za Bangladesh noneho haza kuvuka ikibazo cyari ikintu cyo muri Sri Lanka cy'abantu b'abatamiye
hari kuva mu mwaka kugera mu mwaka
kuva 2005 kugera 2010 2005 kugera 2010 ni nabwo by the way u Rwanda rwagiye muri Commonwealth icyo gihe rero kubera yuko nkanjye nari mu Buhinde kandi burya Buhinde nibwo bwa mu bashinze Commonwealth founder members burya abahinde babamo ndibwira ko byari Canada Australia New Zealand n'Ubuhinde ngirango hari na Bangladesh ngirango nibo bashinze hari Commonwealth noneho icyo gihe byasabaga ko tujya za Sri Lanka na za Bangladesh kujya gusaba amajwi kujya ngo bazatore kugira ngo batwemere kujya muri Commonwealth mu 2009 icyo gihe rero hari ibibazo byari byarabaye muri Sri Lanka narabisize ariko icyo gihe Sri Lanka basaba ko bayobora Commonwealth icyabaye Canada yavuze ko tutazajya Sri Lanka kubera abantu bo muri Sri Lanka ubutegetsi bwari buhari bwari bwarishe abantu batamiye na India yanze kujya batani intambara yabo barwanaga bashaka kugira ngo biyomeke ku Buhinde babe kuri Sri Lanka biye kubiyomeka ku Buhinde kuko bariya babita Tamil Tigers bakaba bari imuryango umwe n'abandi bantu b'abatamiri na bazabi na zari bamwe bo mu bari noneho gato bomba bazabaza muri nimweho Sri Lanka izayobora uyu muryango twebwe tuzigira tu tunakwemera ko twashobora kwakira izo nama ndabikubwira kubera yuko biriya bintu byo kwahostinga ziriya nama kenshi ntago zijya zijya mu keretse ibihugu byatangiye Commonwealth nka za Australia za New Zealand za Canada zo zirabikora kuko n'ubundi baracyari nk'abantu baba muri mutegetsi bw'umwami bw'umwamikazi nako ariko urebe nko muri East Africa muri Tanzania ntirigera yakiririya nama Kenya ntirigera yakiririya nama impamvu ni iyi iriya nama irahenda Serigire na nami rahenda iry'amafaranga menshi cyane.
Wow, ntabwo twari tuzi impamvu nk'ibyo bihugu bitigeze bizakira, n'ukubera coste badashaka.
Absolutely bazi ni coste ihambaye cyane kandi bazi ko ntacyo bakuramo. Iriya nama ngo bavuga bati nabonje mbona bavuga ngo no ngo tuzayobora imyaka ibiri. Imyaka ibiri iso yobote. Icya mbere hari ikintu bashyizemo ngo kitwa chair ngo bacyita ngo ni Commonwealth chair in office. Commonwealth chair in office. Icyo ni ikintu bashyiriyeho hano muri South Africa mu mwaka w'1999 kugira ngo mbese yende umuntu uzaba hostinze inama akomeza abe associated. Ariko Commonwealth iyoborwa n'umwamikazi ubu ngubu iyoborwa n'uriya muhungu we Prince Charles. Ifite secretary general wayo wowe nka perezida w'ikindi gihugu w'uyobora uti urashaka kuvuga ngo ubu ngubu Kagame bazamubwira ngo se muri barangiza ngo azajya kujya guhamagara abahinde ngo ni chairman wa Commonwealth nta n'ubireba nta n'ubyitayeho. So icyo nakubwira rero biriya ni ibintu byabaye kubera yuko mu mwaka w'1918 ngira ngo nubwo bahaye u Rwanda kugira ngo ruyobore iriya nama nuko nta n'abandi bayishakaga. Ngira ngo ikindi gihugu cyagerageje kuyishakisha icyo gihe yari Fiji ngira ngo niyo muri icyo gihe niba nibuka neza niba muri Fiji. Fiji ni agahugu gatoya gafite abantu batagera no kuri miliyoni imwe. Kubabwira rero ngo ugiye kujyana yo Commonwealth cyari n'ikibazo na bariya nyine ba Commonwealth babuze ahandi bayitwara. Buri iyo Ghana ivuga iti nashaka kuyijyana bajya kuyijyana Ghana. Buriya na Ghana ntirigere nayo ihostinga. So kumva rero kiriya kintu cya Commonwealth ni ikintu nyine cy'Abongereza kibafasha muri soft diplomacy yabo ariko kumva ngo wowe wahostinze inama ngo hari icyo uzakuramo ntacyo kumva ngo hari uzayobora ntabwo se ushaka kuvuga ngo ubungubu iriya minsi nirangira bakagenda mu Rwanda bazongera guhamagara ngo Abanyakenya ngo nimuzane ngo tujye kuganira ibintu bya Commonwealth ntabyo bazakora ntiribaho. Inama iraba abantu bagafunga imizigo bakigendera kubera yuko Abongereza nyuma y'amatora yabo ya referendum ya Brexit yo mu 2016 bavuye muri European Union bagomba gushakisha ko Commonwealth noneho bayizamura bagashakisha n'abagomba kuyikorera. Ni nayo mpamvu babanje kuyikorera iwabo ikajya nyine iwabo mu Bwongereza kugira ngo bahamagara abantu baza ari benshi kuko baba bazi ko igihe nyine nk'aho ngaho abantu baza ari benshi noneho n'ubu ngubu ni ukugira ngo barebe ko bayipushinga kugira ngo igere aho ngaho. Ariko ntabwo navuga ngo u Rwanda rwagize nabi kujya muri Commonwealth no kujya mu miryango yo kumva ko ufite yenda icyo wayivugiramo mu buryo bwa diplomasi ibyo byo ndabyumva birumvikana ariko kumva ko muri iki gihe ariko bagomba kujya kuyihostinga no kwirwa bumva bavuga ko ari igikorwa gikomeye cyane nta kirimo buriya ni propaganda yonyine nta kindi kintu kizima kirimo.
Nk'uko wari ubivuze mu mwaka wa 2018 nyine barimo kuvuga ko bazayakira uribuka General Mubaraka Muganga uko yaririmbaga abwira abamotari ati tugiye gukirikira ifaranga ati iyi nama izaza aha mwese mugomba kumenya icyongereza mukamenya uko muzitwara abakerarugendo bazaza. Ambasada Claver Gatete atarajyanwa muri Loni yirirwa agashyira igitutu ku bantu gusiga amarangi ku mazu kuri aeroport kugera mu mujyi wa Kigali imihanda igomba kubakwa abantu bagomba gutera indabo ahantu hose iyo budget yose ivangwa ku munyarwanda nta n'amikoro afite utabishoboye nyine urumva ko bava bakorwanya gahunda za leta mu gihe tukiganira hano kuri Commonwealth ngena kubazaga kuri izi values zabo wenda muri values zabo harabazwa guteza imbere demokarasi kubahiriza uburenganzira bwa muntu guteza imbere imiyoborere myiza kugira igihugu kigendera ku mategeko guteza imbere ubwisanzure bwa muntu guteza imbere uburinganire guteza imbere ubucuruzi bwisanzuye guteza imbere impande zombi cyangwa gusigasira amahoro ku isi izi ni values za Commonwealth wari uvuze uti ugiye no ku rupapuro kubireba rwose twaba tuwesinga time kugira ngo tujye kubiganira ariko nko kumbwira ngo ucere inzi inama abongereza barazi cyangwa ibihugu byose birazi byo muri muryango tuzi ko u Rwanda nta demokarasi hari urabisubiza uti ni ikibazo cy'amafaranga iriya nama ni u Rwanda ruzaspendinga abazazayo ntacyo bazagaspia kuko ni u Rwanda ruzata iyo fagitire ni iy'u Rwanda kuba babwira u Rwanda demokarasi ntabwo biri mu nshingano zabo nagira ngo mbe icyo mvuga ngaho
icyo mbivugaho ni kiriya twabanjirijeho umubwira uti gufata abantu ukabazira ukabanjiza mu ndege ukabajyana mu Rwanda ari wowe Commonwealth wayitangiye ari wowe ushingiyeho none ukajya kubwira abantu ko uburenganzira bwa muntu demokarasi ibyo byose byo bavugaga biriya byose ni ukubeshya kandi uzi ko aho bajyana ibyo byose bitabayo so biriya rero ni nka bya bindi bya advertisement gusa ujye no gukora ikintu ukadvertisinga ugasanga umuntu avuga ati njyewe nkuri kahwa ukavuga ko ikahwa yawe itandukanye n'iy'abandi ukuntu ihumura ukuntu bayiteye ahantu ku musozi ukuntu yanyuze mu mashini ya mbere itarigera ibaho nibyo biriya bavuga kuko niba bemezaga ibyo bintu birimo Commonwealth izo values zabo ntibagakoze biriya no gukora hariya bashaka kuvana abantu mu Bwongereza ngo babajyane mu Rwanda icyo ni kimwe icya kabiri ntibakaba baremeye nuko Commonwealth yakorerwa mu Rwanda bazi neza ibibazo birimo kubera mu Rwanda kandi bari bamaze amaraporo iwabo ubwabo bayandika bagaragaza ko u Rwanda biriya byose batabyubahiriza nakubwiye mu 2009 u Rwanda rutarajya muri Commonwealth nyine nk'uko bizi muri diplomasi buri muntu baguha amabwiriza yuko ugomba kujya gusobanura ikintu ujya kujya kuvugira igihugu cyawe biriya byose barabitubazaga batari kumwebwe kuko hari na raporo yarimaze gusohoka ngira ngo ya Commonwealth again bari bashyizeho agacipe kagomba kujya kureba mu Rwanda niba mu Rwanda ibyo byuvuze byose niba byubahiriza iyo raporo yavuyemo ibyo byose byanga inarekomeneye ko Rwanda utakwiye kujya muri Commonwealth icyo gihe ko ajya gusobanura ko ibyo bintu yenda bizahinguka nibyo nakubwira ko nagiye za Sri Lanka nagiye za Bangladesh kujya gusobanura ko u Rwanda rukwiye kujya muri Commonwealth mu 2008 batimo kwa applying byo twarabikoraga ariko cyane nakubwira nuko nabo ubwabo abo muri Commonwealth bazi neza ko ziriya nshingano izo bavuga demokarasi ni iki n'ibyo wabo n'ibyo mu Bwongereza ayiwabo kuko barabyubahiriza ariko abandi they don't care niyo bahaye venue ugatanga amafaranga yawe bagahuza abandi ba perezida bahageraho ngaho bakumva ko nyine bakiri muri influence y'abongereza bikagaragaza ko ubwongereza bukibashyize hamwe abo bose bakira abakozi babo ibiriya byose ntibabireba ariyo mpamvu nakubwiraga ibyo nakubwira byo muri Sri Lanka uko byagenze byagiye bagiye babize na hano mu Rwanda bagiye babize biriya bintu rero byanditse ni ibintu bandika iwabo n'ibyifuzo bakifuje ko ibihugu bikwiye gukora ariko they don't care ntibajya no kureba niba ibyo bintu bikorwa bityo bakora gusa nibo bahaye venue uko yaba guhaye nk'uko ushobora kujya muri hoteli wajya muri hoteli ihoteli zikorerwamo ibintu byinshi cyane kandi yenda bimwe udashobora gukunda ariko niba uri ku rugendo ugasanga iyo hoteli ahiri wowe ureba icyumba cyawe gusa ukagenda ukajyamo ibibera ahandi ntabwo bireba noneho niba ari uko bimeze biriya ibyo byose izo nshingano ayo mahame ni ayabo ibireba ahandi ntibabyitayeho kubona muri iki kinyejana cya 2022 abongereza bagifata abantu mu buryo nka buriya nk'uko bajyaga bafata abacakara babatwara mu bindi bihugu bikwiye kugaragariza neza politiki iri hano hanze ukwiteye umuntu akabyumva akamenya uko biteye kandi twebwe nk'abanyarwanda tukakwiye no kumenya na politiki dukwiye kwirinda kumva ko u Rwanda bashobora kurushora muri politiki nk'izo ngizo ni politiki zo zizatugiraho ingaruka zikomeye cyane Kagame yabo ku butegetsi hari abataburiho ni ibintu bizateza ingaruka zikomeye cyane naho ari amahame yo ni ibintu gusabye gushyira hanze ariko ntabwo babyubahiriza
urakoze cyane General nawe ushoreje nko ku banyarwanda politiki bari bakwiye gushyiramo imbaraga yabiye kuko unyeretse yuko ayari amahame yanditse ku bipapuro nabo batayashyira mu bikorwa babishakira venyu bajyaho uko ushoje ndabikunze ukeka yuko abanyarwanda bashaka impinduka politiki yabo arikwiye kureba mu kihe cyerekezo
icya mbere ni politiki ibereye umuturarwanda niyo ya mbere cyane politiki ibereye umuturarwanda ntuzajya kujya kumbwira ngo convention center ngo niyo priority ku banyarwanda nayo turayikeneye ndabyumva ariko politiki ya mbere ni ukumenya icya mbere ko umunyarwanda afite icyaryo tumenya ko umunyarwanda afite icyaryo inzira ni ikintu gikomeye cyane kumbwira ngo hari convention center hari abaturage za Kamonyi bashonje icyo ni ikibazo gikomeye cyane ko umuntu ashobora kubona icyaryo cya kabiri ni ukumenya ko umuturage afite aho arara ukamenya ko umuturage ashobora kuba afite aho arara cya gatatu ukamenya ko umuturage ashobora kwivuza va kuri ziriya za mituweli zagiye zimaraho abantu amafaranga ukwiye kumenya ko ugomba kubakira ibitaro umuntu yarwara akamenya aho agomba kujya kwivuza kuko uko byagenda uko ariko kose abantu bararwara icya gatatu ni uko abantu bagomba kubereka ko bagomba kujijuka bakiga kare nahoze numva ibintu by'ireme ry'amashuri mu Rwanda ukunga ibintu bimeze abantu bize igifaransa barakireka ubu cyaragarutse barongera barakirukana none ubu cyaragarutse ibintu byinshi byo ibintu ubona ukabona ni ibintu bidasobanutse noneho warangiza ugashakisha uko wubaka private sector ishobora guha abantu akazi no gufasha abantu kugira ngo abantu bashobore kwiremera imirimo ukoresheje inguzanyo amabanka n'ubundi buryo none abantu bashobora kwikorera ku giti cyabo cyangwa bagashakisha abandi bashobora kubaha akazi ibyo rero igihe bikoze noneho ukajya mu bindi nka za infrastructure ibyo nibyo bikurikiraho infrastructure niyo ikwiye gukurikiraho ariko ugombye kubanza ku kintu cya mbere kireba abaturage ikibazo rero mu Rwanda harimo capitalism yubakiye ku bukene which is terrible aho usanga abantu bamwe barakize ibya mirenge perezida akagira indege eshatu akagira gute ibintu byose za horizon ibintu bye ngibyo n'ibyo ngibyo so icyo ukwiye kuvuga uti umuturage ikikenewe ni iki ni ibyo ngibyo ibintu bya mbere bireba umuturage kuko igihugu ni cy'umuturage umunyarwanda aba akagira ibyo bindi rero bya commonwealth n'ibindi ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa cyane sibyo bya ngombwa ufashe miliyoni 50 miliyoni 200 ukaza kugishyira muri commonwealth uze ziba zubatse ibitaro bingana cyangwa amashuri angana iki niho kuvuga ngo no ngo tuzatuyobora commonwealth ngo imyaka ibiri mwabikura he amase princess azaba yaragiye secretary general azaba yaragiye ubundi rero byo wabuze ati ejo bundi rero baragiye
ndakabazo nibaza uyoboye hari cheque bamukatira hari ipecheka havuga ku buryo twabara amafaranga
ubona ubona amafaranga
akuyobora wagira ngo arimo pecheke
absolutely ubona amafaranga n'uya secretary general n'uwe hembwa yenda na staff we abandi bose yo n'ugutanga amafaranga gusa
ikiba kibazo ni kubaza natekerezaga ihuriro nyarwanda riramutegeje ku buyobozi uyu munsi hari challenge nyinshi rigomba guhura nazo kandi nk'umwe mu bayobozi bikuru b'ihuriro nyarwanda ubona uko politiki y'u Rwanda iteye magingo aya hari ibintu byinshi bikunda guhinduka abanyarwanda iyo bareba uko batekereza amagingo aya bafite akababaro akababaro ko gaterwa n'ubutegetsi bafite magingo aya si ka kababaro ushaka kugira bitewe n'uko wenda waburaye cyangwa wabwiriwe ni ka kababaro ko kumenya niba ufite n'ubuzima bwo kuba ufite right to live nicyo kibazo cy'ingenzi abanyarwanda banibaza iyo usubije amaso inyuma hano twarebaga mu mahame ya commonwealth kandi wambwiye ko ibi tutabitakazaho umwanya wacu kuko ababishyizeho nabo ntibabyubahiriza bahitamo gukorana n'aba banyagitugu ikintu cyitwa uburenganzira bwo kubaho n'ikintu gikomeye cyane kubera ikibona ko abanyarwanda bavuga bati afazari tugira uburenganzira bwo kubaho iyi leta itumva yuko umuntu ari nk'undi
burya ni imiterere y'ubutegetsi igihe ubutegetsi buriho bugumva ko abaturage babereyeho abategetsi ni kuriya bukora niyo mpamvu ujya wumva bakavuga ngo bariya ba Kayumba ntabwo bumvaga ntabwo bagiraga bate no nuko twebwe twarebaga ziriya ngingo umunani za RPF kuvuga uti izi ngizi nizo zatumye njya mu ntambara ntabwo twari abasazi twari abantu bakuru hari dufite udushuri yenda dukeya twashobora kuba twaduhesha akazi cyangwa n'akazi twari tunagafite ariko twagiye mu ntambara tuvuga tuti ibi bintu 1 2 3 4 5 6 7 8 igihe rero umaze kugera mu butegetsi kuvuga ngo iryo shyira ku ruhande ugomba gukora gusa ko uyu nguyu niwo mwarwaniye kugira ngo uyu nguyu ajye ku butegetsi nicyo kibazo problema rero ni igihe problema ni uko igihugu bacyambuye abaturage igihugu kiba icy'umutegetsi iyo niyo yitwa totalitarian regime aho wumva ko umuturage siwa ngombwa icyangombwa ni inyungu z'umutegetsi niyo mpamvu rero usanga buri munsi abanyarwanda baba bahunga utavuga muri ibihugu bindi bibegereye ntabwo harimo abakene barahari cyane iri gushobora kuba uri n'umukene ariko uzi ngo ejo n'ejo bundi uzakora nawe witeze imbere ikibi rero nta n'uzi gukena ukaba uzi ko bashobora no kukwica uzi ko bashobora kugufunga nk'ubu wambwira ngo nk'umuntu nka Kayumba Christophe yari profesa gusa uko yavuze ibyo atemera nabonye ejo bundi bavuga ngo bamufungiye ngo ahane ngo mu indaki ngo mu ikuzimu utekereza nk'umuntu nka Cyuma se ko ari n'umusore w'ibigango ibyo atashoboye gukora ariko ikibazo ni iki ikibazo ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ni uko umuntu agomba kugira ubwisanzure kandi akumva ko ashobora kubaho ariko muri uko kubaho cya mbere nyine ni umutekano icyakari n'ibigomba kumutunga ariko umuntu umwatsa uburenganzira bwo kubaho unamwumye n'uburenganzira bwo kumva ko yagira ikimutunga kuki wumva ko umuntu nk'uwo yaguma aho ngaho ibyo rero serije n'ikibazo dufite urabona ati mwebwe nka RNC muramutse mu mutegetsi mwakora iki ikintu cya mbere ni ubwo abaturage ituze gusa icyo kintu cya ngombwa ibindi bizaza buhoro banza abantu ituze
icyo bakunda kukinyerekera bambwira bati icyo dusaba iyo Nyarwanda ni uko igeze ku butegetsi yahagarika intambara bati turi mu ntambara nkavuga ariko nta ntambara y'amasasu n'umwe bati intambara ni ukutagira umutekano ni ukudasinzira uremeranywa nabo
yes ababivuga ni abahe
baba bari mu Rwanda
absolutely niyo tuze nkubwira kuko umuturage igihe aba azi ngo ari kubitwa na daso umuturage azi ko aho yanyura hari hose bari mu cyamande kandi ntabwo yafite bahita bajya kumufunga umunyarwanda niba azi ati kitifu witwa Serize ndayizeye niba yahamagaje inama ariko njye narwaje umwana nkaba nagiye ku mu bitaro ejo bazankubita cyangwa bazagira gute iyo niyo ntambara bakubwira yo guhora buri munsi batazi ejo hazaza batazi ko buri buke iki nicyo kibazo gikomeye cyane erega twese nibyo byatuvanye mu Rwanda njyewe iyo nza kuba kuko nari mbizi nzi ngo ejo aba ntabwo twumvikana ariko ntacyo bantwara ashobora kugenda nkikorera ibyanjye niba ari icyo barimo kunenga nzajya mu rukiko mburane najya kuvuga se kubera iki kuko cya mbere nzi ko nta rubanza nari mfite na rumwe nibyo bagiye bandega byo ni ibintu utajyana mu rukiko ibyo ndabizi ntacyo ajya kunkurayo none se nta bindi bihugu duturanye aho uzi ko hari abantu batumvikana n'abategetsi ariko baguma mu gihugu cyabo kuko bazi uti ntabwo twumvikana ariko nzaguma ahangaha nkora ibyo ngomba gukora icyo rero nicyo abanyarwanda babuze ituze nicyo kintu gikomeye cyane abantu nyine bahora ku nkeke bahora n'umutima uhagaze ubu nk'ano tuba muri South Africa haba abantu b'abakongomani bahunze abaganda bahunze baba hano ariko bo uko baba babayeho nk'uko abanyarwanda baba babayeho bo barasanga bakigira mu mabara bakagira gute basanga bariganiza baragira kandi yenda bari no mashaka atandukanye ariko umunyarwanda hano baramubona bati uyu nguyu yabaye muri SPL uyu yabaye hehe uyu yabaye gute twese kandi ugasanga ambasade yirwa ihinga abantu icyo ni ikibazo gikomeye cyane so ituze nicyo kintu cyangombwa naho ubundi abantu baba bazi ubwenge baba bazi icyo gukora ariko nibyo byaka bya karasira ajyaga aririmba harya ngo nikisha ngo kishwa ibyo ngibyo nicyo kibazo gikomeye cyane
tumaze iminsi tujya impaka n'abantu batandukanye mu rwanda kuri za space uzasanga nk'izina ryawe rigarukwaho Rujugiro n'abandi watanze urugero dore impamvu zatumye njya muri struggle zatumye njya ku rugamba iyo mbonye zitubarizwa dore impamvu iyi nini ariko bati abo ba Kayumba abo ba Gahima ba Rujugiro n'abajura baribye kubera iki Kagame yakubakira kuri kampanye 2024 akoresha amazina yanyu umaze imyaka irenga cumi utaba mu rwanda kubera iki iyo kampanye iyo moto yo kuvuga ngo ni mwebwe mwamunanizaga yaba yumva ko akifite nk'imbaraga kuyikoresha ese nk'umuntu nka Rujugiro igihe cy'ijoro Kayumba
hari ikintu mu cyongereza bitwa scapegoat sinzi yuko cyitwa mu kinyarwanda ariko ngiye kugereranya ni nko gushakisha
urwitwazo
umuntu ushobora guhekesha inyonzo umuntu ugomba gusaba mbese abadikiteta bose bagomba gushakisha umuntu bagomba guhekesha inyonjo urumva nk'umuntu yena nka Rujugiro kuvuga ngo Rujugiro ngo yari umujura mu rwanda kamubwira turi muri struggle twajyaga tugira gushakisha amafaranga yo muri RPF yenda bakakora fundraising bati tugejeje nk'ibihumbi 50 by'amadolari noneho Rujugiro yaza atinya kubya kabiri cyangwa nyine kubya gatatu kandi icyo gihe twataye twagera mu rwanda none ubwo yari umujura icyo gihe abo bamubwite ibyo ngibyo bo bari bafite iki bari bafite iki cyo kumva ko nk'umuntu nk'uwo bamwita umujura twagiye kuva mu Buganda njye nari mfite inka nari mfite famu nari mfite akazi mfite ibyo nazanye mu Rwanda njye naje nshoreye inka nzikuye mu Buganda ndazicyura mu Rwanda ntabwo nigeze mbona Kagame avana inka mu Rwanda cyangwa nanga bavuga azana inka mu Rwanda ko ntazo bagiraga iwabo none ngo turabajura ibyo rero
avana inka muri Uganda
mu Buganda avana inka mu Buganda ngo tuvuge ngo nabo atashye atahanye inka yari atunze nta n'imwe najyaga mbona nsigaye mbona ari hari arimo kugaba inka nk'abaganizi zavuye zikanyobera n'abandi bameze nka bwo ubwo rero ibyo kuvuga bati bariya nibo bananije RPF kamwereka ko atari byo icya mbere ubu ubajije abanyarwanda ukababaza uti ubu mufite demokarasi nzi ko bakubwira batoya none se ko twavuyeyo demokarasi irahari ubajije abanyarwanda uti mufite umutekano uburenganzira bwanyu burubahirizwa bakubwira bati no uwo bajije se mubanye neza n'ibihugu muturanye bakubwira bati no izo byose nibyo twarwaniye tujya hari ibyo ntibiriho rero kumva rero ngo niko twari twararangije RPF ni bya bindi byaho ushakisha ikibazo ukwiye kugisobanura ukakibura asigaye ukajya mu kubeshya ariko ukwiye kumenya ko iriya leta ishingiye ku kinyoma ishingiye no kuyobya uburari niko baba bameze no gushakisha uwo bagomba kubeshyera ibyo byose nonese RPF ko twavuga ko tugiye kugiye mu ntambara abantu bagapfa bagashira tuvuga ko Habyarimana yari amaze imyaka 20 ubutegetsi ari muri one party state muri Muvoma ubutegetsi si byo biriho Mwese kwa tukwa wavu yeyo mwubaje mwili demokrasi. Mwavuje mwatuna nuka gama mazimia wakinga hena wana agenda haza bandi. Kuchita tukwa wili mbaga kubandi kutuwa kumbo tarima kuyubuga. Ichiwa zoro nicho. Njaba mgie ngo kwa na mzagara PF. Mwukuli jewe. I will tell you some extent. Yes. How? Mwaka wiji mchungu magana chena mengu chena numu nani. Kagama jago hagara kuba mwanya kuja kuja nangwa yonja we presida wara PF. Kwala bilikuwa nisi. Na yukungu nabandi. Mwamu ndiba chili huwa wa mazimaka wa hudagara. Tuka waka tutunuo urachara musirikari wawe. Tago ushubara kuyogora. Nungu mungu jisika ya nara chibamu. Ndabi izineza kuko. Yuchaba amu hayuwama ya mchungu chitika kwa konjeri mite. Wari wabo na Kagame. Bamushyira kuri lisiti y'abantu bigeze baritayaringa ntabwo ayibaho n'ubu ngo niko bikimeze ibyo rero twarambira ati ibyo binyuranyije n'amategeko ikindi bibundo bibiri bajya kujya ku bantu babizi mu twara ngo ati nimushobora kwihangana uyu ngo akarangiza manda ye 2023 tukajya mu matora noneho tukagira nibura bwa mbere mu Rwanda hakabaho ko habaho gusimburana ku butegetsi mu nzira y'amahoro ibyo ntabwo byakunze ibyo rero baramutse nge babindega I would say that's a badge of honor. Kuko, if you are ready to call the to know, it was really neat. If you show a cocoa, cut to Chirio, call the doctor as a bibas. Vungo Avario, Navi dish. I will never talk to me.
In Yakisarinisi, how do you have a vanwaba musigaru hande? Masakumo get about Tichirazira. Kukumi Naramonan is a Muradienda. Usibjem Zet Totarimara Tuna. Harundi muntu twavuga mwamwarakoranye muri ya myaka yanyu waba umusigaye uruhande rwe twavugamo nararibonye wamubwira ati warengiriye dore sigaho ibi ntabwo ari byo harundi muntu wakwibuka muri memory yawe ukatubwira ati kanaka
ye barahari ko ntabwo babikora
kubera iki
niba yabikora
kubera iki
baramuka bapfuye niyo mpamvu tutakitegereka twebwe twababereye ibitambo ariko tubaha n'iki example yo kuvuga ngo ugize gutya ibi byakubaho barahari ntabwo nshaka kuvuga amazina yabo kuko twaraganiraga buriya kuva muri za 1994 kuzazamuka kuzageza mu 2005 umva yo twaraganiraga hari hari abantu benshi ndabazi bababaye kinjira na hano bamwe twaravuganaga babajya hanze bakavugana urero haje za pagasusi basigaye babitinya ariko hari nibyo namenye abashobora kunyuza ku wundi muntu batuzamubwira ibi nibi nabyo turabizi barahari cyane barahari nabara benshi kandi muri kiriya gihe cya kera muri za 1990 bashobora kujya mu nama bakavuga uko batekereza bakabatanga ibitekerezo bizima ariko ubu ngubu iyo politiki yarahindutse ubu politiki hari ni ukuvuga ngo mugomba gusingiza mugomba kugira gutya nibyo bihari gusa nka ziriya nama mujya mubona zikorerwa muri mu mwiherero kera ziriya nama nka byo ntizabaga zihari umuntu yaraguruka kira gaturutse hejuru n'akavuga icyo atekereza n'undi akavuga icyo atekereza ariko rero nsigaye mbona bose babubatse imitwe ariko mu basigaye baba hari amazi y'anama rero z'umwiherero muri abo mvuga abo natekereza batekerezaga gutyo ntabwo nabara barenze ntabwo nabarira ku ntoki gusa abenshi ntabwo bakigaragara kubera izo mpamvu Tito Rutaremara rero we yarangiritse ariko ngira ngo no kuva na kera yahoraga ari umuntu umucabiranya abantu ibyo ni ibintu nzi neza kandi ibyo rero uri yarabikunda agakunda umuntu ucabiranya ibyo yarabikora ntamwemera ndabizi nawe nta namwemera yari namusuzuguraga ariko akamukundira gucabiranya no kugenda nyine atwara amagambo hirya no hino ibyo ndabizi naho kuvuga uti hari abantu wumva hariya biriya bintu batabyemera barahari benshi cyane barahari
urakoze cyane kuko ni bimwe mu bibazo abantu babibaza iyo tubona umuntu uhora usingiza gusa ari kabarebe tukabona umuzeti to rutarimara tukibaza tuti mu bantu barabakada bara PF ku bitiro baba bicaye bari mu yemirimo barakora iki ubwo rero bahari bicaye cyenyine ni niya nkota iri kugakano birumvikana bagomba kugira silence ariko ngo tugaruke ku kindi kibazo hano twandikiweho hari ibiganiro bimaze imitsi bivugwa mu muryango w'abibumbye cyangwa mu nama y'umuryango w'abibumbye cyangwa dialogue mu karere k'ibiyaga bigari ni inama zimaze imitsi zibera i Nairobi zihuza igihugu cya Congo n'imitwe irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa ku ruhande rw'abanyarwanda nta presence irimo igaragaza ko abanyarwanda baba barahawe amahirwe yo gutanga ibitekerezo byabo cyangwa kujya kuri biriya biganiro nk'amwe mu bayobozi bakuru b'abanyarwanda ibi biganiro byo kugarura amahoro muri Congo mubibona mute kubera iki iriya nama East African yateranye ikemeza yuko agomba kuba ibiganiro ariko ku bantu baba bari muri opposition nyarwanda cyangwa opposition z'abarundi n'abandi baba batemere kuba bajya kuraramiza ibiganiro mwabyakiriye mute kuko nakurikije inama yabereye muri Loni aho Claver Gatete na Leta y'u Rwanda bakavuga yuko baha amahirwe yuko akarere k'ibiyaga bigari kagiye kugira amahoro ariko ndibaza ku ruhande rw'abanyarwanda kuko ku bakongomani bo bafite amahirwe kujya mu biganiro
we urumva ni imitekerereze aho utandukanya abayobozi abareba kure n'abareba bugufi abareba kure baza isi igeze k'ibibazo bya politiki birangira mu nzira y'amahoro abareba bugufi bumva ibibazo bya politiki byarangizwa no kwica no gufunga uhereye kuri aho wari uvuze uzera yo muri kariya karere haba muri Congo yenda no mu Buganda no muri Kenya uriya abanyamakuru babo wari wigera wumva hari abanyamakuru muri ibyo bihugu bafunze bahora mu buroko ariko uzarebe mu Rwanda buri gihe abantu baho baba bafunze kubera yuko badashaka ko haba alternative thinking ko atagira ikintu cy'abandi bantu bagira icyo bavuga ikibazo rero mu bibazo abantu baranshaka kurangiza ibibazo mu nzira y'amahoro ubundi bubaka politiki ihamye kandi irambye abumva ko ibibazo byabo bazabirangiza mu nzira y'imbunda amaherezo ubutegetsi nabwo buvaho mu nzira y'imbunda abanyarwanda bakwiye kwiga bakamenya bati histoire yatubayeho ntikwiye kongera gusubirwamo wakibaza nko mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda mirongo inani na kabiri igihe birukanaga abanyarwanda bakabirukana mu Buganda bamwe bakajyana sho abandi za Kibondo iyo baza kubatuza noneho bagashaka no kuvugana n'abandi banyarwanda bari bari hanze ziriya ntambara za jenoside ziba zitarabaye ariko nashaka kubwira ngo icyo gihe ubutegetsi bwari buriho bari bafite imbunda bari bafite abasirikare bari bafite abaturage babari inyuma bakavuga bati nta kizadutsimbura abari mu Rwanda rero ubu ngubu batekereza ngo bafite imbunda numvise bavuga ngo bafite abantu bigishije ngo bazi kwica abandi ngo b'umwuga biriya ni ibintu by'abantu batekereza bugufi ugiye kureba ushobora kureba na ziriya ntambara zirimo kubera hagati ya Ukraine na Russia wavuga ko yenda Ukraine abazungu bandi barimo kubaha imbunda ariko nabwo ntabwo zirasa zifite abazirasa aha rero icyo ashaka kubwira Serge abantu gituma uvuga uti kuki abandi mu bindi bihugu bakora ibi n'ibi n'ibi ni uko batekerereza abaturage bakumva badashaka ko izo ntambara zikomeza abandi bakavuga ngo twebwe ariko tuzabita kugeza ku wa nyuma ubuse umuntu wagiye muri Congo akahabyarira abana batanu yenda babiri bakamaze gupfira mu ntambara abandi babiri nabo barabyaye abandi wowe iyo ntambara wumva uzayirangiza hano muri South Africa abazungu baraje bocupaye ga South Africa kumara imyaka 200 barangije bajya mu bintu bya colonialism imyaka 100 bashyira imyaka 50 ya apartheid ariko abazungu bakora n'imbunda za kirimbuzi ariko byageze aho ngaho basanga ko gukandamiza ubwabyo bigomba kuvaho hari rero ushobora kureba bakavuga ngo no numvise babivuga mu minsi yashize bariya ngo bazagwa hariya bazapfa ariko se niyo bangaho bapfa bariho ubu bubona abana babo barahari abazukuru babo barahari ibyo bintu bizavaho bizahinduka ariko harushobora kuba bufite akavuga ngo ibintu byose akabireba we yireba ku giti cye atanareba noneho ubuzima bw'igihugu n'ubuzima bw'abanyarwanda muri rusange naho kuba ibyo bintu bitaba twarabisabye urabizi nigeze kubona ikiganiro kuri radio ngira ngo nibatarimo bande ngira ngo nijye hari hari urwandiko rwari rwarikinze twigeze kwandikira mu perezida runaka haje kuba iki kiganiro ngira ngo sinzi abantu bari bakirimo ntabwo nibuka abantu no kudatekereza neza kubera yuko kumva ko nka ba Kinyata bagenda bakumvikana na ba Uhuru nako na ba Raila kugira ngo barebe ko barangiza ibibazo byabo uwo kavuga ngo gusa wowe ngabawe uzabica cyangwa uzabarangiza buriya rero ntabwo no kwibeshya kavuga ngo njyewe buriya barantinya buriya bajya gute kandi baramugaye kuko turahura tukavugana nabo kababaza ariko se mwebwe ko tubabwira ngo uriya mugabo muzamubwira bati uriya twaramuretse uriya ni umusazi ni mumureke twebwe ntabwo twamuvugisha ariko akwiye no kureba ko n'aba ngabo abo yarwanaga nabo kera nabo bashobora kuba baravuganye nawe byakabaye byiza nyamara iyo aza kuba hari abantu bamubwiza ukuri bakamubwira ko akwiye kuvugana na opposition kuko buri munsi uko ubwije uko bukeye niko abanyarwanda bava mu gihugu kandi ntabwo bava mu Rwanda ari uko bishimye baba mu Rwanda bababaye igihe bageze hanze rero ntabwo bari abayoboke be n'aha ngaho ubona aho yagiye atwara abasirikare atwara iki abantu bashobora kuvuga batoke turayobotse bakayoboka gusa ku isura no kwigaragaza ariko mu mitima yabo ntabwo bagiye mu mitima yabo ngo bahindure icyo badashaka ko yabatagishaka
tukiri kuri iki kirebana nyine na dialogue mu karere k'ibiyaga bigari ndakeka ko barabonye mu minsi ishize aho perezida wa Burundi Evariste Ndayishimiye yatangarije abanyamakuru ko abagerageje gukora kudeta mu gihugu cy'u Burundi bari mu Rwanda bamwandikiye bamusaba imbabazi ndetse bohereje uwo twakwita emissary cyangwa special envoy kuvugana nawe kuba perezida wa Burundi abivuga ni ikintu gishimishije kandi ni intambwe yo gushaka igisubizo iwacu ho ubona byashoboka
simbizi bakwiye kubikora kuko nihise igeze rega bakwiye kubikora nonese ubonabo muri Ukraine batarimo kuvugana nabo muri Russia kandi barimo kurasana isi ntihigeze kuba batabikora ni ikibazo twe ku ruhande rwacu twarabikoze twarabyanditse tubishyira no ku mugaragaro ariko nyine bo
mvugana nabo nagiye ndimo ndavugana nabo urumva ni umukuru w'igihugu aravuga ati abo bagerageje guhirika intwaro cyangwa ubutegetsi mvugana nabo cyangwa envoy special wabo mvugana nawe nkumva ibyifuzo byabo nkumva ibyo basaba nanjye tukababwira ibyo tubasaba
amusorutire niko bikwiye kumera nicyo ngiye kuye n'ufande expectinga kuko ntabwo uvugana n'inshuti yawe ku buryo bya politiki igihe mutumvikana uwo mwumvikana uwo mukorana ntacyo uba uvugana nawe uretse ibyo uba mukorana uwumva uri ku ruhande we yumva ko ibyo ukora bitari byo niwe mukwiye kuba muvugana nk'ibi twabuze tuvuga nk'ibi ngibi hari uwumva nyine akumva ko ni rubbish urabizi abantu baravuga ya ni rubbish bariya ni abantu basebanya n'abantu bagira bate ariko ibi ngibi burya n'igihe umuntu akubwira ati ibi ntabwo bigenda neza biba byiza nawe uteze ugutwi kumva kuko buriya ni ukunenga nawe ukwiye kumwumva kuko yaba adasobanukiwe ukamusobanurira ariko turavuga ko ugomba kujya gukomera amashyi n'ibyo mutarimo kumvikanaho ariko aho isi igeze niyo politiki igezweho kugira ngo abantu bumvikane ku byo bumva batumvikanaho
reka tugaruke muri Afurika y'epfo minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu kiganiro n'itangazamakuru yagarutse ku mubano w'u Rwanda na Afurika y'epfo ndetse n'abantu bashakishwa n'ubutabera bishe intwari yacu kuri Patrick Karegeya wacyakiriye ute niba ikibuzi wenda byabihari magingo aya wumva wadutangariza niba ntacyo byahungabanya muri diplomasi u Rwanda na Afurika y'epfo ubona umubano ungana he kuko hari abanyarwanda benshi batabasha kujya muri Afurika y'epfo akenshi bavuga bati ni ukubera RNC muri Afurika y'epfo nk'aho RNC turi igihugu tubuza abanyarwanda kuba bajyayo kiriya kiganiro mu minisitiri w'ububanyi n'amahanga yatanze wacyakiriye ute mu ishunga ari watubwira uko wabyakiriye
urumva icya mbere basha kugira ngo bongere bazure umubano hagati yabo na South Africa kandi njyewe mbona nta kibazo kirimo hashize n'imyaka abantu babatubaza ati mwebwe mubitekerezaho iki twababwira ko rwose twebwe nta kibazo tubifiteho kuko ibibazo byabaye ntabwo byatewe n'abanyarwanda muri rusange hari abana bigaga hano hari n'abashaka kuza kwiga hano hari abaza kwivuza bashaka kuza kwivuza abo ntabo bahuriye n'ibibazo biba bihari twe rero nka arenze cyangwa hatwe abantu bibanga babinangaye icyo ntabwo tubifitemo nta na gato rwose ariko ibibazo byabaye igihe igihugu gihagurutse kikajya mu kindi kikajya kwica abantu abandi kikabikira muri icyo gihugu ubwo kiba cyabaye ni nuko uba wavayoretinze de territorial integrity na sovereignty y'icyo gihugu aho rero ntabwo bireba twebwe ntabwo ari RNC n'ibireba ibihugu byombi aho rero icyo dusaba nuko abanyarwanda bo ubwabo bagomba kumenya ko badakwiye kubikora twe rero icyo tuvuga ni ukuvuga iki ni mu mutekano wanyu cyangwa ubwumvikane n'imwumvikane ariko mwe kuza kwica abantu hano bari muri South Africa kuko South Africa ifite inshingano zo kurinda abaturage b'aba South Africans kurinda abayihungiyeho aba bahaye ubuhunzi icyo gihe rero nicyo bakwiye kureba nicyo bakwiye kubahiriza naho kumva ko abantu bakumvikana ibihugu byagiranye ibibazo byakumvikana ibyo ni ibisanzwe ntabwo ibihugu byagiranye ibibazo ngo bizafate imyaka n'imyaniko batumvikana so kuri twebwe nta ngorane twaba dufite kandi n'aba banyeshuri babo bazaza hano n'aba barwayi nibaza hano bazaza bitware neza baze banadusure tunabereke n'ibitaro bashobora kujyamo nawe amashuri umwana narwara w'umunyarwanda amenye ko dushobora kumusura ikibazo ni uko bazaza aha ngaha kumva bariya n'abanzi bariya n'iki kandi nyamara abandi bashobora guhungira hano ugasanga abantu bo muri Ethiopia bahungiye hano haza umuntu muri Ethiopia aje kwivuza hano ugasanga abahungiye hano baranamufasha ariko abanyarwanda ubutegetsi buriho ngo babigiye mu rwango babirimo urwikekwe ibyo rero bikwiye guhagarara so ariko rero mu kurangiza ikibazo cyo warumbajije ibihugu kuba byaganira byarangiza bikumvikana uko umubano wabo wagarukaho ibyo turabishyigikiye icyo tudashyigikiye ni uko uwo mubano wabo uvuze ngo noneho bazaza kurasa n'abandi baze no kuza guhungeta n'abandi hano ibyo nibyo twanga nibyo tugaya
nibyo mugaya ariko ku kibazo cy'ababishe Colonel Patrick Aregeya nzi ko biri mu rukiko hashize igihe ntacyo tumenya hano ukeka yaratanze igisubizo gitomoye bimeze bite nk'aho ubireba mushungari kugira ngo ubwire abanyarwanda bahora bibaza nyine niba bariya bice ntibazageze imbere y'ubutabera
impapuro zaratanzwe zo kubata muri yombi ariko baracyarinzwe na leta y'u Rwanda ntabwo twizera ko bazabatanga n'ubundi kuko nibo babatumye babazanye mu nkiko zo muri South Africa ibyo bivuze ko bazavuga noneho n'ababatumye bakazanavuga noneho n'ababafashije kugira ngo babikore ibyo rero ntabwo nibwira ko leta y'u Rwanda yabikora ariko hari ibindi bizakorwa niyo batabatanga hari ibindi bizakorwa izi manza nk'izo ngizo ni nk'ibyo wavugaga abakoze biriya bakaba baragiye gushaka umuryango wa Patrick Karegeya bakabashaka bakababwira ko babahemukiye bakabasaba imbabazi ntabwo nibwira ko umugore wa Karegeya cyangwa n'abana be bashaka indishyi z'akababaro kuko aho bari barakora bibeshejeho sinabwo nibwira ko ari ibyo bakeneye cyane ariko nuko n'abariya babikoze bakwiye no kubabwira bati ibyagenze gutya kuko ndibwira ko n'ibyo bijya bibaho ariko ubutabera bwo bwaratanzwe South Africa yatanze ubutabera ku ruhande rwanyu ni gute ababikoze baraba identifyinze yenda si bose ariko harababa identified ubu impapuro zo kubata muri yombi zaratanzwe izo ntizigera zigira aho zijya nyuma y'ibyo ngibyo mu minsi iri imbere hazakorwa n'ibindi kuko niyo habaho kumvikana hagati y'u Rwanda na South Africa no kumvikana mu mibanire yabo mu buhahirane n'ibindi ariko ubutabera bwa Karegeya bwo buzakomeza icyo kintu cyo nakwizeza kandi uzumva byaturutse n'ahandi uzabibona atari kera cyane
ugize neza ko numvaga uvuga uti ubutabera bwaratanzwe nari ngiye guhita mubaza nti umwanditsi Mikela Longo wavuga yuko Pretoria yemeye gutotezwa na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame muri article iheruka nyine byaba bigayitse kubona Pretoria yahitamo inzira yo kubika umutwe ikirengagiza abaje kwica Colonel Patrick Karegeya hariya bikarangira kuriya Jeno Kayumba
Pretoria niyo yakubika umutwe ariko judgment turayifite ubutabera ntabwo butangwa na Pretoria yonyine Pretoria ni South Africa ariko isi ni nini icyari ikenewe cy'ibanze cyarabonetse n'iriya judgment irahari ikizakurikiraho rero ahubwo ababikoze ntibagerageze kumva neza uko bakwegera umuryango naho ubundi n'ibindi bizaza kandi Pretoria itabikoze ibyo yakoze ntibihagije hakabaye hari n'ibindi byakabaye bikorwa ntabwo bihagije ariko nibura hari icyo dufite kigomba kuba cyagera ku rundi rwego utari mu Rwanda
murakomeye cyane General ndagira ngo tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu hari ikibazo ngira ngo dusorezeho ni ikibazo kirebana n'imwe ry'uburezi wabaye mu bikomozaho karibu twaganiraga ku mahame ya Commonwealth tumaze iminsi tuganira ku kintu cy'uburezi mu Rwanda wabaye mu miyoborere y'iriya system iri mu Rwanda wabaye mu nzego zitandukanye wicaye mu nama n'abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda magingo bahari ndagira ngo dufashe utwinjirize muri brain yabo uko batekereza kugira ngo wenda tugire icyo twasigarana kuri uyu munsi iyi mpamvu ngira ngo tubire mu ireme ry'uburezi iyo tuvuga umwana ujya ku ishuri niho yigira uburezi niho ahabwa gufashwa kugira ngo mu ntera nyinshi ahabwa abashe kwibuka kugira ngo azagire icyo amarira igihugu iyo wumva bavuga ngo hari amashuri igitabo kimwe gisaranganywa n'abana 223 wibaza icyo gihugu twubaka ari ikihe u Rwanda rw'ejo rwa rutera ute noneho mu mitwe y'abitwa abayobozi njye sinumva ukuntu bata bakaryama bumva yuko hari classroom igitabo kimwe gisaranganywa n'abana 223 ndagira ngo dufashe nk'umuntu wabaye muri ubu butegetsi tubwire igenamigambi rikorwa rite planning ikorwa rite evaluation ikorwa ite kuko bisa nkaho ibintu byose ari guterera iyo byakira byapfa niko bimeze hari igihe twibaza tuti ese kuko bipfira hehe Jeno Kayumba
niba ushaka kubireba uzicare ubare abaminisitiri muri imyaka 27 ishize RPF iri ku butegetsi ubaruti habayeho ba minisitiri bangahe muri iriya minisiteri
ubwo twavugaga abarenga icumi
abusoruti rwo rero ni ukuvuga ngo niba barenga icumi ni uba wenda nko ni mu mwaka imyaka ibiri kandi rero mu Rwanda uko bimeze igihe minisitiri umwe avuyeho uje ahita ahindura akazana ibindi bishya akavuga ko ibyo yakoraga ntibikora ubwo n'abitwa ba permanent secretary nabo niko babahinduka ubwo n'abadj nabo niko babagenda n'abandi ikibazo kiri mu Rwanda cyane cyane mu ireme ry'uburezi ni ikintu cya consistency na consistency ihaba niba bagiye muri Amerika bakajya ahantu bakabona ngo ibintu bikora gutya inama ikurikiraho bati mukore byiriye byo twabonye niba bagiye mu Buhinde bakabona bati mukore biriya mu Rwanda ireme ry'uburezi rihinduka hafi buri mwaka buri munsi haba hari ikintu cyahindutse za silabasi ziba zahindutse ibintu byose biba byahindutse n'amasomo ubwayo aba yahindutse kubera yuko ibintu biba hariya ni ibintu biba bihindagurika umunsi ku munsi kandi rero uburezi bushakisha ko uko umwana yatangiye yiga akwiye kuba afite gahunda uko zigenda zikurikirana kugeza igihe arangije ariko tekereza umwana atangiye kwiga muri ubu buryo yamara imyaka itatu ibyo bikaba birahindutse bakazana ibindi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ntabwo u Rwanda rwigiye rwita ku kintu cyitwa umwarimu. Abarimu bo mu Rwanda bahembwa nabi, kandi abenshi muri bo ngira ngo kubera n'ibyo bintu byarahindutse batakaza akazi. Niba umwarimu yarize mu Gifaransa akigaye mu Gifaransa akagenda arangiza kuba umwarimu mu Gifaransa, ukazinduka mu gitondo ukavuga ngo no, mu Gifaransa nagiciye kivuyeho, ni ukuvuga ngo akazi k'uwo mwarimu n'umwana uwo yigishaga iyo gahunda yose yikubise hasi, ni ukuvuga ngo ndagenda njya kwiga Icyongereza. No muri za syllabus z'Icyongereza nabyo usanga bitandukanye, bigatandukana kubera yuko uko minisitiri runaka niba yarize akigira muri Amerika ashaka kuzana ibyaho ngaho, ejo bamukuraho bakazana yenda wigiye muri South Africa n'agashaka guhindura gufata curriculum yo muri South Africa. Aho niho hari ikibazo. Icya gatatu ni imfashanyigisho, aribyo arimo kuvuga, ibyo bitabo n'ibindi bintu byose bikwiye gufasha abana kwiga. Uribuka ko hageze ku kintu cya one child one computer, ibintu nk'ibyo bakavuga ko abana noneho mu Rwanda batazogera kwigira ku bibaho buri muntu azaba afite computer. Wose ibyo wumva byashoboka? Umwana w'inkwavu atari yo n'umuriro cyangwa wari hepfo yongeye zanshiri hataba y'umuriro computer se zayigira aho gute?
Ariko warazifite ku mashuri zimaze imyaka icumi ariko nta mashanyarazi bagira.
Nta mashanyarazi ahari zikaba ziraparitse, ariko noneho porogaramu yobo igomba kwigirwaho nishingiye kuri za computer, kandi uzigisha ntahari nta muriro, ibyo bintu bikabiraho ngo bikaba ari urwanya gusaba kubeshya. Icya gatatu ni ukwirarira, ugahaguruka umunsi umwe uru Rwanda ari ukazinduka mu gitondo ukajya kumva ukumva bari Singapore, none ugashaka gukora nk'ibyo muri bikorwa muri Singapore. Aho rero ireme ry'uburezi ripfira aho ngaho, kuko washakisha wa mwarimu udafite, washakisha bya bikoresho utagira, kandi ibyo ushaka kugira aho rero ugasanga hari problem. Ikindi n'abarimu banyuranye, nk'ubu ngubu bagiraga batya bakashakisha abarimu bo muri Uganda bakabazana aho ngaho, hashira iminsi bakabagiranye ikibazo na Uganda, abarimu muri Uganda bose bakaba barabirukanye, abanyeshuri bagasigarira aho ngaho, abandi barabakongomani, abakongomani bakaza baje kwigisha Igifaransa, Igifaransa ukagikuraho abakongomani bakababuza akazi. Bukeye ngira ngo baze kuzana Abanyakenya, Abanyakenya ngira ngo bageze basanga umushahara ni mukeya ngira ngo bisubirirayo. Ubu tugeze ku Bazimbabwe, wowe tekereza imyaka 2027 kuko u Rwanda rwa runane kugira ngo rwo rwifitiye abarimu barwo bashobora kuba barigishije. Kankurugero, ese muri Zimbabwe ko bagize independence mu mwaka w'1982 ubukungu bwa Zimbabwe bugatangira kuzamba mu 2000 bamaze imyaka 18 bo babarimu babigishije ryari? Kuki Zimbabwe yagira abanyarwanda abarimu mwe gumutabagira, kandi muzi neza Zimbabwe ibibazo imaze n'imyaka, muri iyo myaka 2027 Zimbabwe imaze imeze nabi. Nuvuga ngo umwarimu wari ufite imyaka 39 ubu ngo afite 36 abasanabo barimo gutwara abasaza bavuga ko gutwara abantu batoya. So ni ukuvuga ngo abanazimbabwe nayo yashoboye kwigisha abantu u Rwanda rwarabinaniye. So ikibazo rero kiri muri one, ni ibibazo biri systemic. Systemic ni ukuvuga ngo ibintu bya programming byabo birapfuye, bihinduka buri munsi. Icya kabiri ni ikibazo kigendana n'izo facilities wavugaga, kumva ko abana bashobora kujya ku bitabo bimeze gutyo hamwe n'abarimu badashobotse, utashobora kubona ngo uvuge ngo abanga abana bameze gutyo. Ariko noneho ntabwo njya menya neza bije y'ubwayo yo muri education ingana gute mu Rwanda, ntabwo mbizi, ntabwo na checkinze, ariko ntabwo nzi neza uko population y'u Rwanda uko igenda izamuka. Sinzi ko na bije yo muri education nayo kugenda izamuka, kimwe n'uko bushobora kugenda ukavuga mu mafaranga yagiye muri education ejo kayavanamwo akajya kugura ibifaro byo kujya za cap de garde nabyo birashuka kuko niyo wajya muri budget ukabona ko muri parliament yenda baravuze ngo yangaya ariko ashobora kuvamwo akajya muri state house anda akajya mu gisirikare ashobora ko ari na menshi cyane so nibyo bibazo bihari cyane kubera yuko nta consistency nimwe iri mu ireme ry'uburezi mu Rwanda nicyo kibazo gikomeye cyane urakoze
urakoze cyane General Kayumba kuri icyo gisubizo utanze nyine kuri ingingo iri hano ireme ry'uburezi abantu bibazaho ariko aho bipfiraho na urahumva ni nyine ni ya planning twavugaga niyo budget imwe ko tuyibazaho kuko ntabwo tuzi kwingana ariko niba twa dufite abantu barebera abanyarwanda bari bakwiye gutekereza bipfira hehe niba rero nyuma y'imyaka 28 ugera mu ishuri umudepite uri umusenateri ugasanga abana 2023 bagabana igitabo ntukore motion mu nteko ishinga amategeko ngo uhamagaze ministre wa education uhamagaze premier ministre turabizi uko current system iteye Kagame ntashobora kumuhamagaza mu nteko tujya tubona hano bahamagaza abayobozi bakitaba muri sena muri Afurika y'Epfo njya mbona Cyril Ramaphosa yitaba mu nteko njya mbona mu bihugu bitandukanye inteko ishobora gutumiza umukuru w'igihugu ariko mu Rwanda uko biteye Kagame ntashobora guhamagazwa kandi ni mukuru wa kabineti turibaza byinshi ariko aho bipfira turahazi ubundi kugira ngo dukemure ikibazo wari ukwiye kuvaho ni Kagame niba ariko mbyumva
ne harya ubundi umuhamagaje wamubaza mu Rwanda ko babona bariya bamubaza kapita uvuge ngo yenda barihandagaje bati ni umutumire aje bamubaza uko ubona mu mwiherero buriya nkunda ko abababwira ninde ubona bamubaza so ubwo rero kubazwa ko ni ikintu kitabaho ibyo ntabwo cyashoboka unfortunately kandi nabwo buryo bwakabaye ari byo bwakabaye bukorwa kubera yuko nkabiri ibyo uvuga by'ibitabo by'abana ndibwira ko umuntu yaduvugiraga mu nteko niba narumvise neza kubona ko nk'ikintu nka kiriya gitambuka kikagenda ni ikibazo na cya kibazo twahereyeho cy'abimukira kumva ko ushobora kuzana abantu batari abanyarwanda b'abandi ikindi gihugu cyanze bakabaguha ukabazana muri icyo gihugu ntibamuhamagare mu nteko ni ukuvuga ko n'ibindi bitashoboka so aho rero Serge ni ibibazo icyo ntabwo nagisubiza ntabwo yahamagarwa kubera yuko ubutegetsi bwo mu Rwanda ntabwo ari ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi
usibye no guhamagazwa sinzi niba ujya usubiza amaso inyuma ngo urebe no muri rategeko nshinga yavuguruye itegeko nshinga ry'2013 ryavuye mu mwaka 2015 ndakeka ari ingingo y'114 imuha ububasha bw'uko adashobora no kuzakurikiranwa ku kintu icyo ari cyo cyose niba atarakibajijweho akiri current sitting president bivuze yuko niba ntacyo twamubajije nta nicyo twanamubaza ryazaba yaviriyeho
oya mbye ngibyo bituruka ibyaribyo hari ibyaha bimwe utakora ngo uvuge ngo bigira ngo nabyihereye immunity ibyo ntabwo bishoboka kuko hari ibyaha bimwe penali utavuga ngo njyewe nihaye immunity ngo nzike Serije ngo ntawe uzamubaza kandi hari evidence ibyo se birashoboka ibyo ntabwo bizashoboka biriya nibyo urabona u Rwanda hari ikibazo cyo gufuka icya mbere ni ukutemera abantu kuvuga iyo utemeye ko abantu bavuga nta nabwo ashobora kubwiza ukuri ngo noneho umenye ko n'ibyo ukora ubwabyo cyangwa n'ibyo baba bakubwiye bifite ishingiro ntabwo nk' urugero nko kuvuga ngo bayabimukira babavane hariya hanze babizinze mu Rwanda hari abantu batari benshi cyane hariya mu Rwanda batabyemera ariko bashobora kubivuga nibyo rero bivuga byo kuvuga ngo bamuhaye immunity azi neza ko hari ikintu kimwe utashobora gukora ngo uzavuge ngo urakiboneye immunity ibyo ntibishoboka kubera yuko baramubeshye twaguhaye immunity kora ibyo wishakira umunsi yavuyeho hari uwamuhamagaye mu rukiko baya niyo bazaza kumushinja abamubwiye ngo barayimuhaye ni bazaza kumushinja ariko ibyo sibyo tugamije twebwe ibyo twari tugamije kuko biri muri gahunda ya RNC n'abo dufatanije twavuze ko dushaka ibiganiro ahasigaye ibyo sibyo tugamije ibyo kumva ko hari yenda ibyo byo yiheza immunity ibyo ni ibindi bizaza mu kindi gihe cyangwa ni barangiza ibibazo biriho ubu ngubu kandi barakera ngo kwica abantu barakera gufunga abantu barakera kubarenganya ibyo bindi nabyo bizagira igihe cyabyo urakoze cyane
urakoze cyane General Kayumba nagira ngo ngushimire ku mwanya muduhaye kuri wa gatanu muri kino kiganiro tugiranye twaganiriye ibintu bitandukanye nabonaga by'ingenzi bivugwa muri iyi minsi nshimira abakunzi baraditabuka batandukanye abadukurikiye live ibitekerezo mwagiye mwandika nzabishishamo amaso mbigeze ku mutumirwa wanjye namwe mwese muzumva ikiganiro cyararangiye muzatubwira icyo mutekereza nagira ngo rero dusoreze ahangaha tujye ku butumwa busoza waba ufitiye abanyarwanda cyane cyane ku by'umwihariko n'abayoboke b'abanyarwanda baba bakumvise baba bamaze igihe kirekire batakumva ariko nkanjye ko tubana muri za biro tuba duhura cyane ariko ku bandi baba bakubonyemo amezi atandatu ni ibintu by'agaciro cyane bamwe bati Serge wadukuriye umuti uyu munsi kuba bamuzanye urumva barashima ku rundi ruhande
urakoze Serge cya mbere ndagushimira wowe n'abagenzi bawe mukora akazi ko kuvuganira abanyarwanda ndabibashimira cyane rwose njyewe kuba naza ahangaha nkavuga nyuma y'amezi atanu bijya bigaragara ko mfite abagabo n'abagore dufatanije ibyo rwose turabashimira kandi mu izina ry'ubuyobozi bwa RNC tukaba tubashimira ubwitange n'umurava ku bayoboke ba RNC rero benshi turavugana duhurira mu manama abandi tuvuganira ku matelefoni abandi turanahura nkaba rero nabo mbashimira ubwitange bwabo nanabashimira ko ibyo byose tuba tunakora n'ibitagenda neza barabitubwira kubera yuko ibyo dukora byose ntabwo twavuga ko dukora ibintu byiza gusa ari n'ibyo wenda bitunanira nabyo turabibashimira hanyuma n'abandi dufatanije muri uru rugamba abo dufatanije nk'abo muri PIFO abo nabo ndibwira ko akazi twihaye kandi ko gukomeza kujya imbere ku banyarwanda rero muri rusange nanjye ndabaramukije ntabwo nzajya ntinda kenshi cyane noneho ndumva wanambwiye ngo maze amezi atanu kubera yuko mvugana nawe buri cyumweru numvaga yenda nayora kuri radiyo ikindi kubera ko mba numva ibiganiro byawe bisa nk'aho nanjye mba ndiho ariko ubwo rero ndabashimiye kandi ushimiye umwanya waduhaye hasigaye mugira amahoro kandi Imana ibane namwe
urakoze cyane General Kayumba ku mwanya muduhaye ndagushimiye rwose umwanya ufashe tumaranye umwanya tuganirira byinshi by'ingenzi nzaguha komantere z'abanyarwanda ibitekerezo bazaba bafiteho mwakoze cyane mudusuhurize umuryango arakoze cyane General Kayumba mu kiganiro tugiranye nshuti mwari muteze amatwi radiyo itahuka rero nadusoreje mwaduha ibitekerezo byanyu n'ibyifuzo reka rero tubashimire tubabwira tuti turakunda kuri radiyo itahuka ijoro ryiza aho bwije igitondo cyiza aho bukeye turakunda kuri radiyo itahuka yongeye twese ndayizeye nawe ubutaha
yewe nigiriye mu ihuriro nyarwanda songa mbere araye ni ihuriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo cyama songa mbere araye ni ihuriro nyarwanda songa mbere araye ni ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo cyama songa mbere araye ni ihuriro nyarwanda songa mbere araye ni ihuriro nyarwanda